Nice to be here this morning, and now I believe we're going to have a special, Brother Williams is telling me, by someone from his church.
Yes, Donna Reed.
Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy, and then I heard my Savior speaking, draw from my well that never shall run dry. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup. If the things this world gave you leaves a hunger that won't pass away, my blessing. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup. It up and make me whole.
Ngosuku balapha kulokukusa futhi manje ngikhole ukuthi sizowana special umfuthi Williams ube ngitshela ngomunye umuntu wasebandleni lakhe.
That's what we're here for this morning.
Yilokho esikukhonela lapha kulokukusa ukuphakamisa izikomishi zethu, igcwalise inkosi. Lesi yisona sikhathi kuphela sokuthi sizoba nethuba lokucela lokhu. Kuyofika isikhathi lapho siyoba ngakolunye uhlangothi futhi khona ke ngeke sisabani nalelo thuba. Ngakho-ke ngenkathi sisenalo futhi engqondweni yethu efanele, ngicabanga ukuthi eyodwa yezinto ezinengqondo kakhulu ukuthi umuntu angayenza ngenkathi uNkulunkulu esasinikile ithuba lokwenza kanjalo ngokukwenza sithole izinkomishi zethu zigcwalisiwe manje ngothando lakhe nomusa.
There is one who sat with us long ago.
Kukhona owahlala nathi esikhathini eside sedlule kungekudala kakhulu noma futhi usedlulile emhlabeni futhi kungukudabuka kakhulu ezinhliziyweni zethu ngomfowethu Williams. Ngomfowethu Williams, umengameli wethu wezikhulu zomkhandlu lapha uyise. Bemdala kangakanani uyihle umfowethu Williams na? Amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili. Lokho kungaba iminyaka eyishumi nesishiyagalombili ngeqakele ukwedlula iqabo. Kungaba yebo, iminyaka eyishumi nesishiyagalombili kudlule isikhathi esithenjisiwe indoda enesibindi. Kuzange kube kude kakhulu esikhathini esedlule kusukela ngihlezi emhlanganweni ngathi kuye futhi akusikho kungamazisi umfowethu Williams. Ngathi ubukeka umusha kunendodana yakho Carl. Kuvele nje kubonisa ukuthi silapha namhlanje futhi kusasa sikho lapha. Asazi ukuthi leso sikhathi sifika nini uma sifika, kodwa siyazi ukuthi siyeza.
I was thinking
ngakicabanga kodwa ukuphila kuyinto enhle kakhulu kunjalo impilo yithuba siba nenhlekelele enkulu nje yalowo oza ebandleni lethu kade kakhulu evela eChicago owabulawa ngelingilanga yeza ekhaya umama wayesondele ngicabanga ukuthi yesondele emashumini ayizikhombisa futhi yena nomyeni wakhe begilele kanye kanye futhi benyukele eKansas eMissouri oyedwa isiphepho esikhulu seqo sidlula indoda ishayela imoto engalawuleki intamo yakhe yaphuka khona lapho futhi thina nje asazi ukuthi lokhu kuza nini lapho ngibangibiza ukuba bangitshele ngakho futhi ngabiza bonke abantwana ukuzongeza isizwe ngibatshela kusobala ngingubelusi wabo sengathi ngakenguye ukuba ngibazise ucabanga ukuthi singahamba ngokushesha kanjani bese ke lapho kuhleli ibhokisi lika Sweet libekwe phambi kwami angenzela lona cishe ivike ledlule futhi wanginikeza lona ukubona nje ukuthi singahlwithwa ngokushesha kanjani kodwa uma lokho kuphila kuphela kwakulapho esasinamathemba yethu khona besingaba ngabantu abadabukizayo uJobe wathi esehlukweni seshumi nane wo sengathi ungangifihle endaweni yabafileyo futhi ngigcine endaweni efihlakele Senagena Paulo ukuthi imvelo ivakaza kanjani ngokuNkulunkulu na sithola izihlahla amaqabunga eqathaka izihlahleni futhi kuphila okusesihlahleni kwehlela emhlabathini njengethuna futhi kudlale lapho kuze kudlule ulaka lwasebusika bese kubuya futhi kuveza kuphila okusha kungubufakazi ukuthi siphinde siphile Ilanga liphume kuseni ingane encane nje libuthakathaka ngemva kwesikhashana yilesi sikhathi lisesikoleni isikole siphakeme khona ke emini lisemandleni yalo kugcina bese ke ntambama liqala kuphendukela kolunye uhlangothi khona ke kusihle liba buthakathaka futhi life Kodwa lokho akusiso isiphetho selanga liphinde liphakame kuseni ngokuso kulandelayo ukufakazela esinye isizukulwane ukuthi kukhona ukuphila ukufa kumbelwa novuko ngisho nemvelo yonke indawo ikhuluma ngaye futhi imvelo ingubufakazi obukhulu ngenye indlela lokho ngokuthi ngeke saba nalokhu ukuphila kovuko ngaphandle kokuba kufeze inhloso kaNkulunkulu Manje uma imbewu itshaliwe futhi leyo mbewu ihluma iveze imbalentsha kodwa uma ingahlumi ngeke iveze imbalentsha uma ingafezi inhloso kaNkulunkulu Noma kunjalo hayi nje ngoba iyimbali iyavuka ngoba iveze inhloso kaNkulunkulu ingaleso sizathi ilanga liphuma kungenxa yokuthi liveze inhloso kaNkulunkulu futhi siyavuka uma sifeze inhloso kaNkulunkulu Ngikholwa ukuthi umfowethu uWilliams uyifezile inhloso kaNkulunkulu empilweni ubaba wangempela futhi ngibona isithandwa sakhe unkosikazi Williams ehlezi lapha umyeni wangempela lokho kungenye yezinhloso zikaNkulunkulu ubaba yenye yezinhloso zikaNkulunkulu futhi wahlunyiswa kuNkulunkulu ngomoya ongcwele inhloso kaNkulunkulu enkulu Ngakho ukusho ukuthi umfowethu Williams ngeke avuke futhi abe nathi futhi kuzodingeka sithi akukho kwehla kwamanzi sihlahla akukho ukuphuma kwelanga konke kukhuluma ngokuvuka kwakhe futhi ukuze abe nathi futhi yonke into ngokuqala ilanga izimbali imvelo impilo yezithombo konke kukhuluma ngakho bese kuthi ke izwi likaNkulunkulu likhuluma ngaye futhi ngaphandle kwalokho khona kanye ukukholwa okusenhliziyweni yethu kuyabhakuza ukuthi sizombona futhi uNkulunkulu uza umphefumulo wakhe njengokushaya isaluthi yokuncane nje kuye kowake wahlala nathi masime ngezinyawo zethu mzuzwana nje
Heavenly Father we have never tried
Baba sezulwini asikaze sizame ukwenza umbuthwano onjengalona inhloso nje ukuze sibonakale noma siziwe sihlangane isikhathi ngasinye ukwenzela ukwakhiwa kwendodana yakho uJesu Kristu nokunikeza ubufakazi kulabo abangenaye ukuze bamthole Sizinhliziyo zethu zithweswe umthalo walabo wabashiywe ngemuva kokwahlukaniswa kukamfowethu lona behleli nathi kungudala uhlale khona kanye izikhathi eziningi kulomkhandlo ofanayo kodwa sikholelwa ukuthi ungumele ukuba phile enhle ukuphila ukugcwele nxa zonke nomphefumulo wakhe unawe namhlanje mphumuze wo uNkulunkulu kuze kube yilolo suku lapho siya kuphinde simbone khona Busisa indodana yakhe lapha abanye abantwana bakhe umkakhe othandekayo nalabo ababemthanda futhi labo yithi sonke baba Kuthi kwangathi singaqaphela kulokhu ukuthi nathi sintekenteke futhi sifanele sihambe kolunye usuku. Ngakho ke masizilungiselele lelo hora elikhulu. Futhi uma kuba khona omunye lapha kulokhu kusa ungazange alungiselele lesi senzakalo esifanayo, wangathi lolu kungaba usuku abazothi yebo inkosini uJesu, kanti futhi bahlunyiswe kuye ngomoya ongcwele ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Hlalani phansi. Manje sifuna ukumemezela izimemezelo ezimbalwa. Umkami ehlezi emuva lapho kulokhu kusa, ngamtshela ngathi sithandwa ngizophuma kwisidlo sasekuseni, sadingeka ukuba sehlele edolobheni futhi senze izinto ezithize. Futhi ngathi ngizophuma ngehora leshumi ngqo, wangibuka ngathi uma ngingaphumile ngehora leshumi ngqo ngizokuthengela izingubo ezintathu ezintsha ezikhethwe nguwe. Ngakho ke ngiyazi ukuthi kuzokwenzakalani, ngikwelete izingubo ezintathu khona manje ngoba sekungabashumi amabili kuya kweleshumi manje, kodwa ngizozama ukuphuthuma ngokusheshe kunokwenzeka. Siyajabula ukuba lapha eJerikho nani bazalwane kulokhu kusa, futhi siyanimema ngomsombuluko ebusuku nenyukele eJerusalem eTucson ukuya edilini ezansi lapho. Niyaboya iPhoenix sesigodini njengeJerikho. iJerusalem lapha ngihlala khona izintabeni lelo iJerusalem. Ukuphi Thoni na? Kungani umuntu mumbe angathi amen ngapha? Lapha manje ngisogibeni uThoni akazange avele ngisho. Hawu kusasa noma ngomsombuluko ebusuku yidili eTucson, futhi ngokuqinisekile siyojabula uma ukhona ngapha ngaleyo ndlela ubuyothi gqi futhi usibone. Indaba yami ngalobo busuku uma inkosi ithanda ukuthi sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga futhi size ukukhuleka kuye. Manje ziyishumi nesishiya kulolunye kule nyanga noma ngengezayo njalo ziyishumi nesishiya kulolunye kuJanuwari, ngiqale ivuselelo lapha ngoleli gumbi iRamada Inn lapha. Futhi ziyishumi nesishiya kalelunye zingamashumi amabili nazingamashumi amabili nanye, futhi khona ke zingamashumi amabili nambili. Ngiyakholwa iqala amashumi amabili nantathu. Nginobusuku obune lapha futhi njengevuzelelo. Abaningi benu bazalwane abangebefundisi, sijabule ngokwangempela ukuba nani kulokhu kuza, futhi sinimema ngokuzithoba ukuba nilethe abantu benu lapho, ikakhulukazi lowo ngo enimaziyo lapha edolobheni ongamazi uJesu njengomsindisi wabo. Bese kuthi ke okwesibili kulabo abagulayo futhi bekholwa ukuthi uNkulunkulu uphendula umkhuleko. Sihlose ukukhulekela abagulayo ngalesi sikhathi nje ngaphambi kwengqungquthela kaze lonke enkulu ezobanjelwa lapha kuqala zingamashumi amabili nambili, futhi ngiqinisekile ukuthi nifuna ukuzwa lokho ngoba kunezi khulume eziningi ezicavile ezizayo, futhi ngiqinisekile ukuthi nizoba nesikhathi esimnandi. Manje kulokhu kuza ngicabange ngokukhuluma lapha kulomkhandlu lapho iPhoenix ibilokhu indawo enhlizweni yami. Ngiyayithanda iPhoenix, ngangilapha lapho ngisengumfanyana phandle lapha eWeekend Park ngenhla nje, futhi ngadlala ezansi lapha ku-16 Henshaw. Kwakulukwadulwe ngaleso sikhathi, kodwa ngiyabona ukuthi sekulapha ngqo kumasipala omkhulu, futhi awu ngempela enhlizweni yedolobha. Kubonisa ukuthi isikhathi siyashintsha, siyashintsha. Kodwa kunento yodwa ngifuna ukukhuluma ngayo kulokhu kusa, ngokungaguqukiye lo nguNkulunkulu. NkulunkuluNkulunkulu ohlelweni lwakhe, yizwi lakhe alishintshi neze. Izikhathi ziyashintsha, abantu bayashintsha, izinqubo ziyashintsha, kodwa uNkulunkulu akaguquki neze, uhlala efana njalo. Futhi ngicabanga ukuthi njengoba besibhekene nesikhathi sikaKhisimusi ukuthi besizo mhlawumbe ngizokhuluma ngomlayezo kaKhisimusi, futhi manje uma nina amaBhayibheli enu futhi nithanda ukufunda ngezinye izikhathi abantu bayathanda ngemuva kwabavangeli noma isikhulumi, ngifuna ukufunda evangelini likaMathewu ongcwele isahluko sesibili ukwengxenye yezwi. UJesu esezelwe eBhethlehema laseJudiya emihleni kaHerodi inkosi, bheka, wafika izazi eJerusalema zivela impumalanga zithi, uphi lowo ozelwe eyinkosi yabaJuda na? Ngokuba sibonile inkanyezi yakhe impumalanga futhi size ukukhuleka kuyo. UHerodi inkosi esekuzwile lokho wakhathazeka neJerusalema lonke kanye nayo, wabutha bonke abaphristi abakhulu nababhali besizwe wabuza kubo ukuthi uKristu uza kuzalelwapi. Bathi kuye eBhethlehema laseJudiya, ngokuba kulotshiwe kanjalo ngabaprofethi ukuthi nawe Bhethlehema lizwe lakaJuda awusiyo mncane nakancane kubabusi bakaJuda, kepha uya kuvela kuwe umbusi uya kwalusa isizwe sami u-Israyeli. Konga jinkosi ngeneze leze busiso zayo kufundeni kwezwi layo. Futhi manje nginamanoti athize lapha ngeminye imibhalo kubhekisela kuyo. Ngithanda kuba ninginakisise kwesikhashanyana ngendaba ethi kungani kube yiBethlehem elincane. Niyazi kokhisimuzi ngicabanga ukuthi thina sonke abaningi kakhulu bethu ngingethi sonke kodwa abaningi bethu balahlekelwa ukubaluleka kwangempela kwalokho ukhisimuzi oyikhona. Njengoba ngiqaphela lapha ngisho nezihlahla zamasondo ezihlotshisiwe futhi eMpumalanga kuhlale kuyisihlahla esihle siluhlaza esinamaqabunga afana nenalithi noma esiluhlaza satshani. Futhi izinyanga noma maviki njalo mhlawumbe inyanga noma maviki isithupha ngaphambi kokuba kuze kuqalise imuzi njalo bulivilivi futhi enkulu bakwenza kwaba okokuhwebelana esikudleni salokho okokushoyo ngempela. Ngikholwa ukuthi uKristu wazalwa ngosuku lwamashumi amabili nanhlanu kaDisemba. Angikukholwa lokho Nhlobo. Bekungeke kwenzeke ukuba izinto zenzeke. Amagqumu aseJudiya anekho kuna ngani yikho lijule lifika okhalweni phakathi lapho ngenyanga kaDisemba phezulu eJudiya. Kodwa siyaqonda ukuthi adishane umlando uKristu mhlasimbe wazalwa entasahlobo ngale mhlawumbe ngo-April noma ngo-May ndawo kanjalo. Kodwa lapho sekushintshiwe lokhu bakuletha ngenkathi ubuKristu buguqulelwa kubuRoma benza usuku lokuzalwa lukaNkulunkulu elanga okwakungokuphathelene nelanga zingamashumi amabili nanhlanu kusukela zingamashumi amabili nanye kuya zingamashumi amabili nanhlanu kuDisemba ukushona kwelanga njengokuthi cishe kungashintshi Nhlobo. Futhi kona ke lolo wakulusuku lokuzalwa kukaNkulunkulu welanga ngakho balushintshele endodaneni kaNkulunkulu. Kodwa wakhumbulani kungakhathaleki ukuthi yiluphi usuku olungaba yilo sisalokhu singabususi ubungcwele balokho kumele kube yikho. Lapho uSathane siphange khona ngalokhu wenze kuheba okukhulu noSanta Claus weba konke ukukhonza. Futhi sekuba usuku olufana nephasika njengekhekhe elenziwe ngonokwatsha namatata aphingi. Futhi ke lokho kuhlanganiseni nephasika na lokho kuhlanganiseni nokuvuka kukaKristu na kufana nezo namhlanje ebona izinganyane emgwaqeni zingakutshela kakhulu ngoDavid Crockett kunokuba zingakwazi ngoJesu Kristu. Zingakutshela kakhulu ngomunye umgulukudu esinye isigebengu sezinsuku ezadlula kunokuba bekwazi inkosana yokuphila eyazalwa eminyakeni edlule engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye. Kodwa lokho akukhiphi into yangempela isuke kithi maKristu. Niyabonja lokukhanya kukhanya ngokwedlula konke bumnyameni. Umbani osafoloko ezipakapakeni ezinamafu amnyama ebusuku bonisa ukuthi kungaba khona kukhanya bumnyameni. Futhi uma kukhanya kukhanya awuboni, uma ilanga likhanya awuzidingi zibani kakhulu. Kodwa umnyama kakhudlwana ukukhanya kuba kubuncanyana kuzokhanya kakhudlwana bumnyameni. Umnyama kakhudlwana ngcono kuzibonisa khona ngangcono. Futhi lokho kuncane kakhulu ukuthi thina maKristu besifanele sifakaze enkazimulweni kaNkulunkulu enikeza indodana yakhe kithi. Lokhu isibuzi bufanele ube yinto evelele. Thina maKristu besifanele kunendaba ukuthi kubukeka kangakanani kuyolenza likhanye kangcono kakhulu. Wonke umhlaba unobulivilivi sinoKristu. Futhi lokho besifanele sikuvumele kukhanye kuleli hora limnyama esiphila kulo manje. Sicabanga ngokuthi uNkulunkulu uzenza kanjani izinto ngezindlela ezingajwayelekile ngoba ungongajwayelekile noqobo. uNkulunkulu ungongajwayelekile ungaphezu kwemvelo ongenasiphelo kithi esinesiphelo. Ngakho noma yini ayenzayo ayijwayelekile kakhulu. Futhi uNkulunkulu mkhulu kakhulu kakhulu aze athathe izinto ezingaziwa zomhlaba ukuba azikhombe yena uqobo ngakho. Siyaqaphela lapha endabeni yami ethi kungani kube yiBethlehem elincane. Lowo omncane kunawo wonke waseJudiya amakhosana eminye imizi yaseJerusalema. Kungani uNkulunkulu ekhetha ukuthumela indodana yakhe kuleyo ndawo na? Yilokho esifuna ukukhulumela kukho. uNkulunkulu ethatha izinto zezwe. Ngikholwa ukuthi umbhalo uthi ngobula bokushumayela kwamthokozisa uNkulunkulu ukuthatha izinto ezingaziwa. Lokho esikwenza kube kukhulu uNkulunkulu kubiza ngobula. Isikudumisayo uNkulunkulu uthi akukuhle. Futhi lokho esicabanga ukuthi akukuhle uNkulunkulu uyakudumisa. ngicabanga nje ngaphambi nje kokuzalwa kwenkosi yethu lapho bonke abaprofeti njalo njalo sebekhulume ngokufika komanduleli ukuthi yonke indaba iyoba yithafa kanjani namathafa phakanyiswe phezulu futhi izintaba ziyotshekula njengezincame ezincane namaqabunga ayoshaya izandla zawo futhi kwakungu umfundisi umprofeti ogamalinga uJohane wabuma evele ehlane hayi ngisho esikoleni sezenkolo obuhanqe ebusweni bakhe bonke nesiqephu sesikhumba sevu engagqoke izingubo zasesentweni waphunga futhi yamemezela umbuso kaNkulunkulu usetsweduze futhi abantu babengaqondi neze ingubo enjengaleyo yiza engenankomba yanoma yiyiphi noma yiyiphi ingubo noma yini ayengowayo noma yiliphi ikhadi lenhlanganyelo noma yiliphi iqembu lobuhlelo ayemsekela umlayezo omkhulu kakhulu wayengena kuthatha umuntu uNkulunkulu wamfaka esikoleni phandle ehlane umlayezo wakhe wawungekho kolunye uhlobo lwemibandela yangokwesayensi yezenkolo wakhuluma ngezinyoka nezimbazo nemithi futhi yilokho ayekujwayele imvelo ebuka ukuthi yasebenza kanjani futhi kwakuyindlela asondela ngayo hhayi njengomfundisi wasesontweni kodwa njengendoda yemvelo futhi abantu babengakwazi neze ukumqonda wayengenalo ngisho ekulipidi futhi mhlasimbe wayengamukelekile kunoma yiliphi kodwa washumayele ezingwini zasejordani mhlasimbe emiyodakeni lunyuke lwaba izigamo emadolweni akhe kodwa abantu baphuma ukuzozwa labo baqotha enhlizweni babefuna ukuzwa ngoba kwakuyinto ehlukile kwakunokunkeneneza kweqiniso kukho namhlanje besifanele sibe kulokhu ekusondeleni ekuzaleni kukaKristu umlayezo wethu bekufanele kube nokunkeneneza kweqiniso kukho okuyokwenza abantu bomele ukumthola uNkulunkulu wathatha leyo ndoda elula ingenamfundo ingenasuku olulodwa esikoleni kepha nokho kwashiwo ukuthi yayingenkulu kunabo bonke phakathi kwabaprofethi abake baphila ngoba uNkulunkulu uzikhomba yena uqobo ezintweni ezingaziwa ngenkathi uJesu ekhetha abafundi bakhe kwaba njalo kwakunamadoda amaningi ayefaneleka kangcono emsebenzini kunalabo bafundi ayengabafundisi basesentweni akazange abize neyodwa kwakunabefundisi basesentweni ngalezo zinsuku amadoda amakhulu abapristi amadoda emfundo amadoda adumile kodwa akazange ababize wathatha abadobi nabathelizi nokunye nokunye ukuthumela umlayezo wakhe ngihlala njalo enza lokho
He chose a farmer.
Ezinsukwini zikaNoa wakhetha umlimi otshwelekile nje ukuba amemezele imbubhiso yalawo nyaka. Umlimi otshwelekile nje, hayi umfundisi wasesentweni, umlimi nje. Ezinsukwini zikaNoa wathatha ngithetheleleni. Izinsuku zikaMose wathatha isiqine sibalekayo, hayi umfundisi wasesentweni, futhi wamvumela ukuba aphume aze ukuba wayesecinisekile ngaphandle kwengemuva lokwadule, futhi walahlekela imfundo yakhe, futhi wabonakala kuye sihlahlane esivuthayo, futhi wamthumela izanti nendubu egwagwile esandleni sakhe ukuba aze isizwe esasi ayembalekise kuzo. Niyabo uNkulunkulu uthatha izinto ezilula ukuba azikhombe yena uqobo ngazo. Niyabo ethathe lakhe yizwi lakhe nje wenza umhlaba ngezinto ezenza ezingabonakalanga. Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngangiseMorris Auditorium omunye wemikhankaso yethu emikhulu yaseNew York futhi ngangizwa isifundo ekukhulumeni kukaEinstein ngalo mthala lokho wathiwa kuthatha iminyaka yizigidi ezikhulu namashumi amahlanu zesikhathi sokukhanya kuphuma kukho neminyaka eyizigidi ezikhulu namashumi amahlanu ukubuyela emuva futhi ke cabanga nje iminyaka yokukhanya yizigidi ezikhulu namashumi amahlanu lokho kugaba iminyaka yokukhanya izigidi ezingamakhulu amathathu futhi ke uma usubuyele lapha ubuyobe usuhambe iminyaka engamashumi amahlanu kuphela cabanga ngani ukukhanya kuhamba ngokusheshsha kanjani amamayela ayizinkulungwane ezikhulu namashumi ezishiyagalombili nesithupha ngomzuzu futhi cabanga ukuthi kungathatha izigidigidi nezigidigidikazi zeminyaka ukuphuma lapho ubuye futhi ikhulu namashumi amabili ukukhanya okuminyaka izigidi ezingamakhulu amathathu futhi lokho ngokuya emthaleni nje ekuzungezeni kwezinkanyezi uNkulunkulu wavele waziphephetha zisuka ezandleni zakhe futhi wenza izinkulungwane zeminyaka zesikhathi eminyakeni yokukhanya ngaphezulu kwalokho futhi lapho ezibukela phansi khona-ke lo mdrashiya washo ukuthi wayesethi agabe ikhulu namashumi amahlanu amamayela ngamakhulu amabili phezulu emoyeni futhi wathi akazange ambone uNkulunkulu noma izingelosi umuntu angabalula kanjani na bese kuyacabanga ngazo zonke lezo zigidigidi nezigidigidikazi zeminyaka futhi iminyaka engamashumi amahlanu kuphela ukusuka lapha wenzani wabhobokela ephakateni bathi lo somkhumbi mkhathi lona osanda kukhuphuka waye phezulu amahora amaningi kakhulu wahamba amaningi kakhulu izikhathi eziyishumi nezikhombisa kuzungeza umhlaba noma ngabe kwakuyini bathi akukaze neze ngisho kwakungesiwo umzuzwane wodwa empilweni yakhe wayehambisana nesikhathi ngakho-ke niyabo ubhobakela ephakateni lobo ngubukhulu bukankulunkulu izingqondo zethu azikwazi ukuqonda ukuthi mkhulu kangakanani futhi nokho lapho eselungela ukuzembula yena uqobo wenza kube lula kakhulu thatha izinto ezilula ukukwenza ubulula bakho udavide wayebonakala sengathi uyi-i wonke amadodana kajese ayisikhombisa wayengowokugcina ukuba lethwe phambi komprofethi ngani ngisho nabantu bakhe babengahleka babengeke bacabanga udavide omncane obukeka ibomvana omncane onamahlombe aqothile indoda ebukeka ibomvana ukuba ibe yindoda eyoba yinkosi kwayakho israyeli kungenzeka ukuthi wayengabukeki njengenkosi kulabo bantu kodwa ngokuqinisekile kufanele ukuthi wayebukeke njengayo kuNkulunkulu ngoba ba wamgcoba ukuba abe yinkosi noma kunjalo yebo wathatha kulula komndeni kadavide noma umndeni kajese ukuba yenza amakhosi ukuthile izwe elalikwalile wayephendukile wambuyisela muva ukuze anakekele izimvu waletha indodana yokuqala yakhe phambili indoda ebukeka inamandla amakhulu ebukeka kahle mhlasimpe ingama iqonde ethi futhi ibonakala njengenkosi ka-israyeli futhi yilowo ababecabanga ukuthi uyobukeka kahle nomqhele ekhanda lakhe nguyena one ugqoka izembatho sobukhosi futhi wayengaphatha udondolo futhi noma yini okufanelwe kwenziwe enkosini wayebukeka muhle emehleni abantu kodwa umprofethi namafutha okugcoba esandleni sakhe wathi awunayo enye na futhi wawaletha kayinye waze kwathi kugcineni wathi awunayo enye na wathi nginayo kodwa mhlawumbe ingebe lutho ungumfo nje othi akabe uhlobo luncane lolumelele samkhiphela phandle lapho eluse izimvu wathi hambani nimlande futhi wathi nje lapho wena emehlweni umprofethi ogcotshiwe wathululela amafutha ikhanda akhanda lakhe futhi wagijimela ukuyomhlangabeza wathi lona nguye uNkulunkulu amkhethile niyabona yebo kusibe ubulivilivi njalo bezwe ngokukhetha kukankulunkulu futhi ngomusa wasikhetha ngakho sinekubonga ngalokho kulokhu kusa futhi akuthathi lezo zinto ezinkulu eziwubulivilivi bezwe othobeke kakhulu angaba inceku kakristu kuthatha umuntu ofisayo uNkulunkulu wamgcoba niyabo uthatha izinto ezincane manje kungani athathe ebhetelehemu elincane na kubonakala sengathi bekuyoba izindawo ezinkudlwane ukuthi inkosi enkulu yamakhosi eyayingazalelwa kuzo ngokujwelekile uma silungiselela umcimbi lapha emhlabeni sizama ukuwuthola kokuphakeme kunokho konke into ebengezela kakhulu esingacabanga ngayo sikuyisa ezindaweni ezinkulu kunazo zonke futhi sichithe imali eningi kakhulu nezinto ezilungiswe kakhulu kakhulu leyo ndlela esikwenza ngayo kodwa uNkulunkulu akakwenzi ngaleyo ndlela uthatha into ethile ngelutho ukuze azikhombe yena ukuqoba ukuthi unamandla ukuthi angakwazi ukuba wayethatha umphristi omkhulu noma indoda eqeqeshwe kahle ngezinsuku lapho ayebiza khona abapostoli ukuba wayethathe lowo esikudleni songazi lutho umdobe ongafundile ongakwazi ngishelwa kubhala igama lakho qobo babengathi wo lowo niyabo imfundo yakho iyakhokhela kodwa uNkulunkulu wathatha indoda eingakwazi ngisho nokubhala igama layo kuthi wayengathatha into ethize ayengayithola esandleni sakhe into ethize ayengenza into ethize ngayo kukhombisa ukuthi uNkulunkulu sifike endaweni ukuthi siyaqonda ukuthi yaziyilutho khona-ke singene ezandleni zikankulunkulu futhi angakubumba futhi akwenze ngendlela akufuna ube ngayo kodwa uma nje sinomuza wokuthi sibalulekile khona-ke awusoze wafika indawo awukwazi ngisho nokungena ezandleni zikankulunkulu kuze kube yilapho sibone ukuthi asibalulekile Enge abantu bazanyana ami yayibuza ngolunye usuku mayelana nokubaluleka ngathi awu ngikhuluma ngenye indoda ibalulekile awu wakungumongameli owabulawa nje futhi izinhliziyo zethu zaba lusizi ngakho futhi ngathi awu wayeyindoda ebalulekile amaphepha aludlala ne-television yalushutha izigidigidi nezigidigidi zamadola kubiza uhulumeni kusakaza lokho ukuthi lokho kulungile lelo ibhizinisi labo Kodwa ngathi lomshumayeli mncane wePentecostal iphezulu lapho eCarolina ukuthi indoda yangena etakiwe nesiphamo esikhulu yabiza umkayo futhi yadubula indoda yathi nguyi isuke ePulpit yase dubula umkayo yase izidubula isiqeshana kwingemuva lephepha likhulu kangako ngingikutshela mfowethu akunendaba ukuthi sikobani ufuna ukwazi ukuthi ubaluleke kangakanani ngani intombazaneni yami faka umune wakho ephaketeni lamanzi bese ukhipha ngaphandle bese uzama ukuthola imbobo asiyilutho munye kuphela obalulekile lo nguNkulunkulu sifanele sikhumbule nguye Ngokubukeka sengathi uma babefuna uku umuntu ubelungisa indawo yokuba inkosi izale kuyo kwakunezindawo eziningi ezinkudlwane zezenkolo nezindawo zomlando zenkosi esikudleni saleBethlehem encane izindawo isibonele njengeshilo ishilo kwakuyilapho umphongolo wabekwa khona kuqala siyazi njengoba sifinyelela lapho sifinyelela eJordani kulolu hlangothi lwasePalestine nalapho umphongolo wabekwa khona endaweni yawo yokuqala yokukhulekela noma iGiliyadi iziyoni iziyoni indawo enhle iGiliyadi futhi noma isishaya mthetho sikhulu esizigqajayo saseJerusalema lapho izinhloko zazo zonke izinhlangano zibuthana e ikomkhulu labo kubukeka sengathi zaziyoba zilungise indawo phezulu lapho eJerusalema ukuba inkosi enkulu izalo khona ukuba babefuna indawo indawo yomlando noma indawo evelele kakhulu lapho ikomkhulu lezenkolo lalikhona lenkolo yabo lapho inkosi yafika khona Wafikela ukumelela inkolo yabo futhi yena futhi ngenkathi yenzile sikudleni sokuthi bona bemlungiselele indawo eJerusalema noma enye yalezo zindawane ezikulu zomlando wazalele eBethlehem omncane kunayo yonke imizi Usiyo mncinyane nakanye kubabuzi bakaJuda na ngokuba kuye kuvela kuwe umbuzi oyakwalusa izizwe sami futhi leJerusalema enkulu ezigqatshayo nayo yonke eminye imizi yanqatshwa noma mhlawumbe babeyobe bethathe ezinye zezindawo zokuphephela indawo enkulu efana neHebron, iKadeshi noma iRamoti Gileadi enye yaleyo mizi yokuphephela ngoba wayezoba yisiphephelo sethu Masingazama ukulungisa ngqondweni yethu uqobo singahle ukuba sithathe asithi awu manje uma lokhu kufika kwenkosi yokukhulu ukuzoba yisiphephelo sethu ufanele azale kwenye yalezi izindawo ezinkulu zezikhumbuzo zokuphephela njengeRamoti Gileadi noma iKadeshi noma yenye yalezo besingabe sizamile ukukulungisa kanjalo ezingqondweni zethu Kodwa niyabonga uNkulunkulu nezinye izindlela zokwenza izinto uyazi ukuthi senziwa kanjani izinto ngokulungile futhi manje ngomqondo kaNkulunkulu nosizo lukaNkulunkulu sizozama ukusho ukuthi kungani ukuthi lokhu kwenzekile ngoba konke kusebenza ngamashiko nohlelweni olukhulu lukaNkulunkulu Kuthi ngivuna nina abantu lapha eFenix nangokuzungeza ukuzama ukuba nithole lokho lokho khumbula ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi wenzani niyabo futhi uthatha izindlela ezilula ukukwenza gakho ngoba uma yenza ukuthile ngokuthile ukuvelele kakhulu kodwa ke uNkulunkulu akezenzi izinto ezinjalo akagaza kwenze kuwo wonke umlando weBhayibheli uNkulunkulu akagaze asebenzane akagaze enze noma ngaziphi isikhathi Athathe noma yilipi iqembu labantu ukwenza noma yini uNkulunkulu uthatha umuntu ngamunye uyuye wena umuntu ayedwa futhi uNkulunkulu akalokothi yashintsha uhlelo lwakhe ngoba uhlelo lwakhe lokuqala ufanele ahlale njalo nalolo hlelo Ezinsukwini zikaNowa wayenomuntu ayedwa uNowa izinsuku wakhe iphangazo uIsrayeli wayenomuntu ayedwa lowo kwakunguMose siyazi uDathani nabaningi babange bazama ukucabanga awu babe negunye lifanayo nokunye nokunye niyazi ukuthi kwenzakalani kubona izinsuku zokufika kwenkosi izinsuku zikaJohane uMbhaphathizi nabehlukeneyo unomuntu ayedwa asebenza ngaye futhi usebenzana nathi namhlanje njengomuntu ayedwa hayi njengeqembu umuntu ayedwa Uzoba kuwena nani ukuthi sima kanjani phambi kukaNkulunkulu ngoba usebenzana nawe nami njengabantu ngabanye hayi njengeqembu esikulo futhi hayi njengebandla lehlelo esingabalo kodwa njengawe nami njengabantu ngabanye manje uJoshua ekwabeleni izwe unika lendawana encane kuJuda abaningi benu nginezindawana ezithile lapha ezibhalabhalwe phansi lapho lihleli khona kodwa sonke siyakwazi lokho lapho lihleli khona ekhoneni futhi kwakuyindawo encane nje abayinika uJoshua ekwabeleni izwe unika lelo esizweni sakwaJuda Manje lapho uIsrayeli ewela khona umfula waseJordani manje zamani kubamba lokhu ngenkathi uIsrayeli ewelele ezweni yizwe litshenjisiwe kwakukhona usifazane wezizwe isimazi njengoRahabi sifebe futhi wacela umusa futhi wemukela umusa inqobo nje uma wahlala ngaphansi kwaleyo ntambo ebomvu futhi leyo yiyona ndlela kuphela engaba nomusa ngayo kwakuyisibonakaliso uphawu wanikezwa lona Sinophawu namhlanje nathi futhi siphephile inqobo nje uma sihlala ngaphansi kwentambo yethu yebovu ikazi likaJesu Kristu njengomuntu kamunye hayi qembu umuntu kamunye thina ngamunye sifanele sihlale ngaphansi kwaleyo ntambo yebovu yekazi likaJesu Kristu futhi kona ke lo Rahabi ngemuva kokuba wayesesindisiwe wangenisa bonke abantu bakuba konke okwakungaphansi kwentambo kwa wasindiswa njengalapho ngenkathi uNkulunkulu eGibhithe lapho bonke ababengaphansi kwekazi basindiswa konke okwakungaphansi kwentambo ebomvu kwasindiswa bonke abangaphansi kwekazi likaJesu sindisiwe bonke ongaphandle kwalo ulahlekile futhi ulungele imbubhiso futhi siyathola manje kwenzeni lokho khona ke Siyaqonda ngomlando ukuthi wayenga abanye ojenene angilazi igama lakhe njengamanje ebuthweni likaIsrayeli futhi kugcineni washada le ndoda futhi bahlala phezulu lapha kulogu eduze kwale ndawo encane nendodana yakhe uSalmoni nguye wasungula eBethlehem yabo wezizwe exhunyaniswe nalo kuqaleni wezizwe uRahabi sifebe
now we find out that Solomon founded This little city of Bethlehem.
Manje sithela ukuthi uSalmoni wasungula lo muzi omncane waseBethlehem. Futhi wazala uBowazi, noBowazi kwaba nguye owakanwa nguRute, omunye owezizwe. Futhi silandela lolulibo manje.
Ruthe
wathola wayengowa kwaMowabi futhi washada noBowazi futhi wangena kulo muzi omncane njengenkathi yonyaka webhali. Oh kuba besinesikhathi kulokhukuza uze kube kunokho bengiya kwaleta omngame izingubo ezisithupha emva kwalokho kodwa uhlala kanjani kuleyo ndaba Naomi omelela ibandla lamthetho wasuzwa yindaba yendlala wawelela ezweni lokwaMowabi njengokuhlakazeka kukaIsrayeli baphuma bonke bephuma phakathi kwezizwe
And then as she came
Kuti manje ke lapho ebuyele muva wabuyisela uRuth kwaMowabi futhi wabuyela nje ngenkathi yonyaka webhali ukubuthelwa phakathi nje kwebhali nokuqala Lelo yilelo bandla labezizwe liza kuNkulunkulu nje ngenkathi yonyaka webhali futhi isithombe sihle kanje pho
And then she and Boaz being married and Their famous son
Obed. Kodake yena noBowazi beshadile kanye nendodana yabo edumile uObed wathola lapho futhi wazalwa kwase kuthi ke indodana yakhe indodana enkulu uJesse kwavela uObed lapho futhi wazala uDavid indodana yakhe inkosi uDavid iyaphuma bukani lokhu kukhuphuka kuza manje kusuka kuRahabi sifebe indodana yakhe ubulisungula kusukela kuloko kuza kusukela kuloko uBowazi okwangenisa umunye wezizwe bese kuthi ke uBowazi kuze uJesse uthi lapha uJesse wazala uDavid futhi uDavid khona lapha kuleli Bethlehem elincane elifanayo wacotshwa ngumprofeti kaNkulunkulu ukuba abe yinkosi kaIsrayeli Zonke lezi zinto zangokomoya zifihliwe emehlenezwe kwakwenzeka lapho kulo muzi omncane waseBethlehem niyabona lokho yindlela uNkulunkulu enza ngayo Nathi ngithemba ukuthi umoya ongcwele uzoba khona manje ukukunika ukuqonda kuyikho ukuthi uNkulunkulu akasebenzi phandle kulezi zinto ezinkulu kungomoya kungabi ngempi kungabi ngamandla kepha kube ngomoya wami kusho iNkosi. Niyabona uNkulunkulu uyasebenza ngomoya phakathi kwabantu. Niyabo lezi zizinda ezinkulu wayengeza kulo muzi kuphela leyo yona ndawo kuphela yengazalwa kuye. uNkulunkulu landela umuqa wakho ofanayo. uNkulunkulu uhlala njalo enza lokho. uNkulunkulu landela umuqa wezwi lakhe. Akakwazi kubuyela umuva ezwini lakhe akunjalo bese ehlala enguNkulunkulu uzofanele ahlale nezwi akasoza ashiye lelo. Namhlanje amasiko ethu nokunye lokunye kusithatha kusisusa ezwini sinezivumo khona nezinto esizitsho vele ezwini okungcolisa yonke into kodwa uNkulunkulu akasoze yashiya umuqa wezwi lakhe izwi lakhe liqiniso njalo ngoba uyizwi uNkulunkulu nezwi lakhe kuyafana. Manje sibona lapho ukuthi kanjani ukuthi leli Bethlehem elincane nokho linganakiwe indawo encane enganakiwe kakhulu kakhulu ezweni elingaphandle umncane kunawo wonke nje wemizi akekho owawunaka kodwa nokho uNkulunkulu wayenakho enhlosweni yakhe ukuthi lokho yilapho kukhona zonke lezi zinto kwakuzokwenzeka. Manje umqondo wangokomoya ungakucosha lokho ngoba umprofeti washo lapha. Niyabo umprofeti wathi nawe Bethlehem lize lokwaJuda kawusiyo omncinyane nakanye busi kepha ngiyakuvela kuwe umbuzi oyakwalusa isizwe samu Israel. Umprofeti inqondo yomprofeti yakuthola beka leze eza ngokomoya umoya ongcwele namhlanje uhola lezo zinto akwenzi mehluko lokho izwe likushoya kubo bonke ubunivilivi balo. Buka umoya ongcwele ezwini ilapho uza khona. Uthiwa lapho uJob efa futhi wabalula indawo yakhe yokubelwa na. Nakho kufika uAbraham. UAbraham wathenga isiqebu somhlaba ukubambele umkakhe uSara. NoAbraham ngengathi efa wayefuna ukumbela noSara. UAbraham wazala uIsaka. UIsaka lapho efa wafuna ukumbela noAbraham. UIsaka wazala uJacob. UJacob wafa wehla wathi nguwe kibhithe. Kodwa wenza uJosepha indodana yakhe kuprofeti wafunga ngaye. Nesandla sakhe siphezu kwenqulu yakhe eyinyonga ukuthi wayengeke ambele ezansi kibhithe. Ngani na wathi ngikubulele ezweni futhi lapho ambelwe khona noJosepha lapho efa ezansi kibhithe. Wabalula ngokuhamba noIsrayeli yephuma ngokwesiprofeto kodwa wathi susa amathambo ami kulelizwe. Ngani na babazi ukuthi libo lokuqala lokuvuna lwalukhuphuka luvela kulelozwe ngoba uJobe wathi ngiyazi ukuthi wami uyaphila futhi kezinsuku zokugcina uyokuma phezu komhlaba futhi noma izibungu zesikhumba zibhubhisa lomzimba nokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu. Babazi ukuthi libo lokuqala lokuvuka loluphuma ezweni lethenjisiwe hayi eGibhithe babengabomoya babengabaprofeti. Futhi ngekathi uJosepha ngolwesihlanu luhle futhi wavuswa ngokusa kwephasika ngokusa kulandela yonke sonto ibabelasho ukuthi abaningi babangcwele babelele othulini lomhlaba bavusa futhi baphuma emathuneni bangena emzini bangena enkazimuleni kanye naye. Ngani na kwakuyilabo baprofethi ababebazi kahle impela ukuthi bambele kuphi endaweni futhi ngaleso sikhathi kwakufihliwe emehlweni yohlakaniphileyo kodwa babazi lokho. Lokho abakubuka uhlangothini lukamoya ulibo lokuqala lovuko laluzophuma ePalestine hayi eGibhithe. Kunjalo nalomhlanje bangani abantu abaningi babambelele ezintweni zeze noma enye inqubo enkulu noma into ethile. Ngiyimbele uJesu ngokuba labo abakuKristu uNkulunkulu uzobaletha kanye naye ngalolo vuko. Nami angikhathalele ukuthi yizwe lizothini ukuthi bazama kangakanani ukufaka ubunivilivi izinto kuKristu labo abakuKristu uNkulunkulu uzobaletha kanye naye umqondo wokomoya ubamba lezo zinto zangokomoya. Lapho umprofeti wathi Bethlehem incane umncinyana phakathi kwabo bonke ababusi bakaJuda na kepha kuwe kuye kuvela umbusi hayi aphuma kwisishayamthetho sizibiza kanjalo sikhulu hayi aphuma kwezinye izizinto zamabandla emlando noma into ethize lapho eMethodist Baptist Presbyterian Pentecostal noma yiziphi ezinye ezaqala kepha kwabancane balaba endaweni engabalulekile kakhulu. Ngizoveza le ndawo umbusi wami wabantu Kodwa namhlanje sifuna ukuthi obaba bethu benza lokho nobaba bethu benza lokho. Niyabona uNkulunkulu akanaki nokuncikwa lokho. uNkulunkulu wenza lokho akufunayo. Ngubani umzila womoya qaphela indlela umphalo ofundeka ngayo. Babengazi kalokho. Kodwa niyabo umphalo uyiloko uqinzile njalo uNkulunkulu uqinzile. David wagcotshwa yilo mprofeti omkhulu ukuba abe inkosi akungatshazwa ukuthi uSamueli lo mprofeti omkhulu wazazi lezi zinto zingakenzeki futhi kwakulapho ukuthi inzalo yakhe enkulu etshenjisiwe yangokomboya enkulu ngokuba uNkulunkulu wafunga ngesifungo ukuthi wayezovusa uKristu ukuba ahlale esihlalweni sobukhosi sikaDavid. Kodwa ke ikuphi uKristu ayengazalela khona na? Lapha lapho kwazalela khona ubaba wakhe, umkhulu wakhe, ukhokho wakhe, ukhokho kakhokho 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 emuva. Yabo abantu bakhe emqeni wababezizwe bangeniswa. Futhi manje iBhayibheli lasho ukuthi abezizwe bazothembele egameni lakhe. Beka konke kuzofanele kufakwe ukuze nikwazi ukubona. Sijanda kuhlala lapho kwesikashana futhi sizinze kuloko. Silikhombisa ukuthi kungani kube abezizwe kodwa ngibenzekile ukuthi umqondo wangokomoya uzobamba lokhu khona manje ngoba ngokuba umama futhi hayi ubaba. Manje ngoba kungo wesifazane umlobokazi abezizwe bayokwakhiwa umlobokazi uzokwakhiwa ngabezizwe owezizwe uyokhipha abantu kwabezizwe ngenxa yegama lakhe. Lele igama lakhe wathatha umfazi niyabo kwabezizwe futhi kwakufanele kube njalo. Wesifazane uyangena ibandla naye babengabezizwe ogogo emuva olibweni. Manje njengoba nje uIsaka wayeselibweni empeleni. Manje qabelani lokhu sithola ngaleyo nkathi-ke ukuthi uDavide wayena lesi sethembiso sendodana. Manje siyaqaphela ukuthi lokho kuhambisana ncamashi kanjani futhi no-Israyeli. Lapho Israyeli noma Abrahama wathenjiswa ukuthi inzalo yakhe eyoba yikho ukuthi enzeleni yakhe kuyofika lo msindisi omkhulu futhi uyoba nguyise wezizwe. Inzalo yakhe yokwemvelo kuzobala yayinguyisaka futhi yehlulele. Kodwa inzalo yakhe yokomoya ngokukhola yenakho kufika uKristu owangenisa zonke izizwe. Hawu manje into efanayo ihambisana ncamashi lapha futhi. Inzalo yokwemvelo kaDavide yayinguSolomoni futhi yahlubuka njengenye izalo ka-Abraham ayenza yahlubuka. Kanjalo noSolomoni wahlubuka wayena besifazane abaningi kakhulu futhi into yokuqala niyazi bahola inhliziyo yakhe bayiqelisa kuNkulunkulu futhi indlela ahamba ngayo futhi wahlubuka wafa ngaleyo ndlela wahlubuka. Israyeli wafa ngendlela efanayo wahlubuka.
But we find out that this
is a child of the Lord, David wazalelwa eBethlehem futhi wagcotshwa eBethlehem futhi siyatholaka ukuthi ngesikhathi lapho inzalo yakhe yasebukhosini yangempela indlalifa esihlaleni sakhe sobukhosi yazalwa kulo muzi ofanayo iBethlehem elincane. Awusiye umncane nakake kubabusi bakaJuda kepha kuyakuvela kuwe umbusi yakwalusa isizwe sami. Kulo muzi omncane sitebele sincane sitebele somuzi ezansi ohlangothini lwedundu kwakunomgede emuva phakathi edundwini futhi lapho kwavela ngeminyango yaso emincane inkosana yokuthula ezalelwe esitebeleni ebhokisini elincane lotshalo bomile ehlezi indawo ndawo umquba uthekelele ezinqolobaneni nokunye nokunye. Kodwa lapho kwafika leyo nkosana enkulu inzalo yesifazane lapho kwafika umsindisi wezwe lapho kwafika uJehova qobo lwakhe esimweni somuntu waphuma kuleso sitebele sincane sithobekile eBethlehem. Ungazike esikoteni esithile senkosi ezalwe ebukhosini kodwa lapho wavela kuleyo ndawo ethobekile esitakini somquba ezazi phakathi lapho futhi wayesongwe ngendawo yokusanga ingane njengoba isiko lisho yayithathwa ejokweni lenkabi lapho babelima khona ngalo. Bantu abampofu uJosefa noMaria bobabili abampofu ngempela futhi lapha babekulesi sitebele sincane. Yebo ukuthi uNkulunkulu uzithoba kanjani yena uqobo. Futhi manje ke sizama ukuzenza into enkulu. Nibona ukuthi uNkulunkulu uzithoba kanjani yena uqobo futhi uthathe izinto ezingekho ukuze kwazi ukugcwalisa izithembiso zakhe ezinkulu. Kanjani ukuthi uJehova mncane lele mkhombeni esongwe nge indwangu ethathwe ngemuva kweJoga intamo yeJoga lapho inkabi ebikhona futhi wasonga inkosana yokuthula ngayo. Zingobani kuchina na sifanele yini na uma unkulunkulu na kazi choba yeno choba kanjalo besinga fanele yini ukuba sikwazi ukuzichoba ukuze sibe ingcebo yakhe uma yena wenza izinto ezinjalo na besingeke sikwazi izithunzi zethu ezinkulu nezinto zalelizwe futhi sidlule kuloko futhi sizithobe phambi kwakhe kulokhisimuzi na futhi sibe yi simkhombise ukuthakasela kwethu ngaloko kuzalwa naloko kuthobeka ngokuzithoba kwethu uqobo nokwamukela izwi lakhe kungenandawo ukuthi isiko lithini izwi lakhe elishoyo yilokho ayokuthatha izwi lakhe futhi lona kuphela manje sithola ukuthi lesi sitabela sincane kwakulapho lapho iculo likakhisimuzi lokuqala lake lacula emhlabeni futhi lacula izingelosi cabangani ngako iculo likakhisimuzi lokuqala lingaculwa phezulu lapho kukhayifase hhayi ezansi kwelinge ibandla elihle kakhulu lapho umelusi omangelisayo wayekhona kodwa sitabelane bhekema omncane phakathi kwayo yonke kodwa iculo likakhisimuzi lokuqala lacula izidala zizingelozi emzini omncane zebhekema niyabo ukuthi ngisho ukuthini na ungakhathaleki ukuthi udlembu kangakanani ukuthi ungahle ube mncane kangakanani noma ungabaluleki unkulunkulu angakusebenzisa uma uzomvumela nje enze kanjalo unkulunkulu ufune wena akakufuni ukuba ube awuthi ngeke ukuba ube ngomphakathi othile omkhulu enye incube enkulu ubuza lona obukhulu obuthize noma kungathi kube yini lokho akusho lutho kunkulunkulu unkulunkulu ufuna wena uma uzizwa ukuthi umkhulu khipha lowo muza kuwe kufanele ukhiphe uthi awu udle ngine PhD LLD lokho kukuthatha nje lokho kusuze kakhulu kangaka unkulunkulu Kodwa into uyela kuNkulunkulu uyela kuzijabana kuNomoya futhi uthande uNkulunkulu futhi uthathe izwi lakhe futhi manithela kimi nezwi lami likini khona ke celana likufunayo niye kwenzela khona uNkulunkulu wethembisa lokho Uma uthi kunendaba ngqukuleka futhi ungangabazi inhlizweni yakho kepho khona ukuthi lokho kushoyo kuyenzeka ngaba nakho kushilo ukholwayo yimi imisebenzi engiyenza mina nayo uyakuyenza nemikhulu kulele uyakuyenza ngokuba ngiye kubaba wami izethembisa ezinjepho Inendetiza shotayo ndendawo yasizama ukukwenza ngukukusanda futhi sikwenze inendetiza enkulu phezulu lapho sifake imbali nobulivivi kukho futhi sikungcolisa njengoba nje izizwe zenza ukhisibuzi kunjalo Masinga sizobulivilive ezintweni nokuthobeka emuva enhlizweni yomuntu uma singabuyisi ukuthobeka kukhisimuzi lokho bekumele kube yikho hayi usuku lokuheba hayi izibani noSanta Claus kodwa emuva kukwenzeni uNkulunkulu wendalo ofika esitshabeleni futhi wazala ingane uNkulunkulu wenziwe inyama futhi wahlala phakathi kwethu Uma singabuyela kuloko sisuke nobulivilivi nezinto ezinkulu uNkulunkulu akasebenzani ngisho nakho nhlobo wena uthi awu ngingowenhlangana enkulu kunazo zonke lokho kukuthatha kukuqhelisa kakhulu kangaka kuNkulunkulu wena uthi ngenza lokho nje kukuthatha kukuqhelisa kangaka Ufanele uzithaba wena uNkobo uze ubone lokho kuze kube uma nihlala kimi namazi yami yakini kodwa kecelane nikuthandayo Sizama ukukwenza ngokusheshsha nje lapho uNkulunkulu esinikeza isihlambe sincane sezibusiso sizama ukukusonta konke futhi sithole izikhulu phakathi lapho ezizokwenza amagama amakhulu kakhulu futhi sidlule umunye lona uqala ngalendlela naleyo ndlela uNkulunkulu ushiya yonke into Sizuthi ngayo namhlanje ukuthulula kufresh kuka moyo ngcwele bese kwezinhliziyo ezithobekile sidinga ukhisibuso ngempela indawo yokuzalwa Umonga kade kuthi ulunje kodwa isitabele uNkulunkulu kayanga eJerusalem ayishilo noma igarabothi kileyathi uze sitabelane sasingcolile uma uvumela uNkulunkulu uba futhi uqonde ngaphakathi ukuthi ulunje kodwa isitabele sidukayo kodwa wamukele uvule iminyango yakho lapho lezo zindawo ezinkulu kakhulu namahotela amancane kuya mxosha vule iminyango yakho yomkhombe wenhliziyo yakho bese uvumela uJehova kene kuleyo futhi ubuke okwenzekayo ngokuba uyizwe wathi uma nihlala kimi nezwi lami kini uyizwe mvumela ngene kuwe futhi niqaphele okwenzekayo bese nicela enikuthandayo futhi niyokwenzela khona yebo kwakulapho iculo likakhisimuzi lokuqala laculwa yizingelozi eminyakeni eminingi edlule futhi ngenkathi yena ukuthi manje siyazi ukuthi umlayezo kumele ube ubaluleke kakhulu ukuthi uNkulunkulu befuna ukusho lokho noma ubengeka fohle emlayezweni ukwenza into ethize enjalo zithubeni ngaphansi kwezandla zikaNkulunkulu bekungumlayezo wawo bangane manje baba wethu wasezilwini siyazi ukuthi ungukuhlakanipha konke futhi kwenza konke ngokulungile sikholelwa ukuthi uzopha manje ukuthi lokho kungaba umlayezo kubantu ukuthi ngempela bafanele sizithobe sonke futhi size ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu onamandla sizinikela kuwe baba ukuthi uzosipha lokho egameni likaJesu indodana yakho amen manje kuqhubekela phambili bengikhuluma ngesikhathi lapho iculo likaKhisimusi lokuqala laculwa laculwa izingelosi eBethlehem elincane lapho wonke lamadoda amakhulu wazalwa khona lapho isithembiso senkosi zazalwa khona inkosi eyethenjiswa yafika kulokho manje igama ukuthi kushesha manje ukuze ngingani ibambe isikhathi eside kakhulu isithembiso igama kwakuyileli igama Bethlehem ake silihlaziye ngeqe amanothi ambalwa lapha ukuze ngithathe isikhathi manje iBethlehem igama BETH lisho indlu EL lisho uNkulunkulu ngesiHebheru ELHEM yisinkwa seBethlehem indlu yesinkwa sikaNkulunkulu yilokho igama elikushoyo amazwi amagama anezincazelo abantu abaningi abakukholwa lokho kodwa lelo yiqiniso uma amagama engena incazelo ethize kungani igama lika-Abrahama lalifanele lishintshwe libe ngu-Abrahama na kungani uSarayi wayefanele ashintshwe abe ngusara na kungani uSawulu kwakufanele ashintshe abe nguPawulu na kungani uSimoni wayefanele ashintshwe abe nguPetru na niyabo wonke lawa linencazelo konke kunezincazelo negama Bethlehem lisho yindlu yesinkwa sikaNkulunkulu manje kufaneleka kanjani lokho kuJesu isinkwa sokuphila kuphakade uKristu isinkwa sokuphila sonke siyakukholwa lokho akunjalo na Ulifanele kanjani iBethlehem lapho isikhungo sesinkwa sezwe kwakuyisikhungo sesinkwa sokuphila kuphakade ingakho inkosi yayifanele izale lapho wathi kuJohane ngwele isithupha amashumi amathathu nanhlanu ngiyisinkwa sokuphila sivela kuNkulunkulu siphuma ezulwini oyihlo badla imali ehlane futhi bonke bafile kepha lesi sinkwa uma umuntu edla lesi sinkwa uyophila phakade Then Jesus is Kodwa uJesu izinkwa sokuphila ngakho izinkwa sokuphila kokufanele size eBethlehem Uyizinkwa zethu sokuphila sohambo njengoIsrayeli uNkulunkulu wanika uIsrayeli izinkwa sivele eziphakaphakeni yenzele uhambo lwabo njengoba bahamba lapho bashiya khona iGibhithe bayongena ezweni lesethembiso izinkwa ngobusuku sane sivele eziphakaphakeni uNkulunkulu wasinika izinkwa sokuphila ngohambo lwethu uze eBethlehem indlu yesinkwa sikaNkulunkulu niyabo ukuthi kwakufanele kube kanjani na kufanele kube lapho lelo gama libizwe ngokuthi iBethlehem indlu yesinkwa sikaNkulunkulu manje ke wayengazalwa kanjani eJerusalem na wayengazalelwa kanjani eRamothi Gileyadi na niyabo ufika lapho igama lakhe lalikhona indlu yesinkwa sikaNkulunkulu Oh qaphelani uIsrayeli wemukele izinkwa esisha sifresh njalo ngobusuku sehla sivele ezulwini ngohambo lwabo uKristu uyimpilo yethu izinkwa zokuphila futhi izinkwa zonke semukele ubufresh obuvela kuKristu kusuka ezulwini umoya ongcwele wehlela phezu kwekholwa izinkwa zonke ufresh Isethakala sayizolo abaningi bethu baphila nesethakala sayizolo asifanele senze lokho isethakala sanamhlanje Ngiyabonga ngamahlalo wethu aphile esehlakalweni sika John Wesley phezu kwesehlakalo sika Dwight Moody ufini uSenki uNox Calvin abaningi balabo emuva lapho baphila kuleso sehlakalo kodwa kubulani zinkwa zawo futhi bazama kuzigcina sonakaliswa izimpethu zangena kuzo kunoshobushobe abancane futhi le ndaba namhlanje imithombe yenakele bephila ngezinkwa zayizolo sonakele Simele sibe nokuthile okufresh okuvela kuKristu. Izwi lakhe namhlanje laleli horo. Niyabo ungubu fresh bethu. Isinkwa sethu esinansuku zonke sivela ezulwini. Phezu kwekhola uyiBethlehem lethu. Indlu kaNkulunkulu yesinkwa sokuphila kuphakade.
Christ was born in Bethlehem and became God's house.
Ukhethi wazalela eBethlehem futhi waba indlu kaNkulunkulu yesinkwa sokuphila kuphakade uyizinkwa sokuphila uyiBethlehem lethu uKristu uyiBethlehem lethu Sinkwa semvelo sibizwa ngodondolo lokuphila. Sibiza isinkwa semvelo njengesinkwa sethu sokukhanya. Nodondolo esiluthollayo libizwa ngokuthi udondolo lokuphila.
Jesus
ungudondolo lokuphila kukaNkulunkulu. Udondolo lozinkwa zokuphila lokuphila kuphakade. Njengoba udondolo lokuphila luthiwa isinkwa. Jesus eyizinkwa zokuphila udondolo lokaNkulunkulu lwesinkwa zokuphila kuphakade kithi niyabo. Asikwazi kuhamba kukhona kufanele kufe ukuze sikwazi ukudla kulokhu kusa ngathi udla into efile uma into ethize ingafi khona-ke ungeke uphile ngoba uphile kuphela ngento efile uma udla inyama ingulube yafa udla inyama engulube ingulube yafa kusobala futhi manje-ke uma udla inyama enkomo inkomazi yafa wena uthi kodwa ngidle izinkwa khona-ke ukholo wafa ngani ngidle imifino imifino yafa uphila kuphela ngento efile futhi yiyona ndlela kuphela ongaphila ngayo khona-ke uma ungaphile ngokomvelo kuphela ngezinto ezifile okuthile wathi ngakakufe ukuze uphile ngokomvelo kakhulu kangakanani ukuthi okuthile ngokufanele kufe ukuze uphile phakade uKristu wafa ukuze siphile phakade futhi uba yindlu yesinkwa sokuphila kuphakade kukaNkulunkulu esisibambayo sifreshi lonke ihora losuku sehle siphuma sivela kuNkulunkulu sivela ezulwini esimweni sikamoyangcwele solimpa imfefumulo yethu elambile njengoba sihlezi ndawonke izindawo ezisezulwini kuyibhethilehema lethu. Kodake onke amadodana akholwayo eqiniso kaNkulunkulu azalwe eBhethlehema naye. Uma uKristu wadingeka abe yisinkwa sokuphila ukuba azalwe eBhethlehema okuyindlu yesinkwa sokuphila, khona-ke wonke amakholwa eqiniso kuKristu azalwe kuKristu azalwe eBhethlehema likaNkulunkulu. Amen. Kodake kuphela uJesu wazalelwa eBhethlehema, ngazalelwa eBhethlehema, wazalelwa eBhethlehema. Wakwenza kanjani na? Kodwa lapho eFenix, eArizona kulokhu kusa eRamada ungaphinde uzalwe eBhethlehema likaNkulunkulu. Yindlu yokuphila kwesinkwa siphakade, sidle futhi uphile ngunaphakade. Kungani kube iBhethlehema elincane lokho kunamhlanje? Kungani kube isikhejane sabagcinika abangcwele abancane na? Kungani lokho? Lokho noma kunye na abantu abazi ukuthi konke kuphathelene nani, kodwa umoya uyakwembula, izwi liyakukhombisa ngokubonakalisa kwezwi likaNkulunkulu. Sinokuphila nguKristu futhi yena yethu. Izinhlangano zethu, amahlelo ethu, imehluko kwethu kuphela isihlukanisa noNkulunkulu. Sinokufinyelela kukodwa kuNkulunkulu futhi lokho kungoJesu Kristu. Ayikho enye indlela singeza ngayo kuye. Akunamphristi, hayi umshumayeli, hayi inqubo noma lutho lunye. UJesu Kristu kuphela futhi yena ebethele. Uyizinkwa zikaNkulunkulu zokuphila futhi sizalelwa kuye. Futhi uma izinkwa zokuphila zikaNkulunkulu khona-ke uyiBhethlehema. Futhi njengoba sizalwe kuKristu khona-ke sizalwe nguNkulunkulu eBhethlehema. KuKristu Jesu sihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini sidla okwakhe. Sidla kwakhe ubani uyena na? UnguLizwi ekuqaleni wayekhona uLizwi. ULizwi wayenguNkulunkulu. ULizwi wayenguNkulunkulu. Futhi uma singahlala ngenhloso yodwa izwi likaNkulunkulu futhi sizondle ngalelo sikwelikaNkulunkulu iBhethlehema lakamoya. Sidla izinkwa zikaNkulunkulu sakamoya nemiphefumulo yethu igcizelela lonke izwi alikhulumayo ngu-amen. Sijabulela lokhu ukudla kwengelosi yasezulwini. Uma lithi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, isivumukolo noma ihlelo lithi alinjalo, kodwa indoda engempela ezalwe eBhethlehema ithi amen. Misebenza ngiyenzayo nani niyakuyenza? Amahlelo athi isikejane sabadlingozi yenziwe, kodwa abahlali bangempela baseBhethlehema bathi amen ngoba unelisekile. Lokho ngukudla kwengelosi. Uma nihlala kimi namazwi ami ekini, celani nikuthandayo futhi niyakuphiwa khona. Amen. Abaphakeme nabahlakeliphile abasazi bakubona. Sibambelela kakhulu emasukweni ethu abadala kakhulu kakhulu kangangokuthi sifanele sithwale amakhadi naye yonke into yokuba singene kwelinye ipulpiti. Abasikho ungangena ipulpiti likaNkulunkulu ngokuzithoba wena uqobo. Ngena endlini yesinkwa sokuphila uJesu Kristu futhi uphile phakade ebukhoneni bakhe futhi uphakanyisele ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Uzodla ngezwi lelo iBhethlehema likaNkulunkulu. Bangake gita bakhona ukulo kuloko kuza na bangake ozimisela ukukhohlwa amasiko akho bangake ozimisela ukukhohlwa izivumo kolo zakhe ziphikisana nezwi na kungani singena vuselela na kungani singazitholanga lezi zinto zenzeka na iyini indaba ngePentecoste na lizihlelelo lokuqobo kunjalo ungeke wahlele ePentecoste ungayenza inhlangano kodwa ePentecoste lisibusiso lingamandla kaNkulunkulu futhi uma kuyiPentecoste langempela lingeke neze leqa izwi ngesivumo kholo liyothatha izwi kulungile ngoba lisokiwe ezweni nezinto zezwe lihlezi kuphela ezwini likaNkulunkulu futhi liyalikholwa siseBethlehem abazongenela umbuzo kaNkulunkulu sidla isinkwa sokuphila kuphakade sikaNkulunkulu wazalwa isinkwa sikaNkulunkulu owazalwa eBethlehem ukuba yisinkwa sokuphila sokomoya sokuphila kuphakade yendlini kaNkulunkulu Oh hey, wazalela eBethlehema sinjalo kulokhu kuza lapho sizalwa kuJesu Kristu ngokuba uyiBethlehema likaNkulunkulu uJesu uyindlu kaNkulunkulu yesinkwa sokuphila kuphakade Yena futhi ungamanzi ethu uhambweni manje siyazi ukuthi ungamanzi njonge Israyeli ohambweni lwabo kuphakathi kokuthi bashaya itwala nezinkwa sabo sehla sivele ezulwini kodwa itwala lashaywa ukuze baphuze kulo ukuze bagcine ukuphila kwabo uhambweni uNkulunkulu washaya itwala noma waba noMose ukuba akwenze umprofeti wakhe washaya itwala kwakuyini na vula itwala uma itwala lalinguKristu niyakukhola na kulungile khona-ke uma umprofeti wavula itwala ukuze kuphile kuphume khona-ke uma kuyitwala namhlanje sidinga umoya ngcwele kumuntu othize ozoshaya emuva etwaleni amen futhi uvumele izwi liphume ngoba uyizwe Sekale sivumweni kholo nokuphuza amanzi angcolile avele emthonjeni esikudingayo namhlanje ngokuvulwa kweze liphilayo futhi unguyizala namuhle laphakade akedluleki bangakubiza ngokufunda inqondo bangasho noma yini abayifunayo noma ukhonze imimoya bangasekho noma udebele inqoba nje uma lelozi ligeleza ngokukhululekile futhi likhiqize ncamashilo okho elathi liyokwenza lingumthombo endlini kadavide futhi emuva eBethlehem lapho lo Jesu Kristu enguye izolo namhlanje ephakade kubahlali bakhe baseBethlehem phila ngalo phila kulo ngamanzi ethu okuhamba kokuphila njengoba uyizeli wayenawo Esinye sezihlakalo zikaDavid ezinkulu zezinkulu uma ufuna kufunda ngakho kuSamuel wesibili amashumi amathathu nahlanu ishumi nahlanu ukuqaleni sifunde lapho ukuthi uDavid ezalelwa eBethlehem kodwa nokho waba ngumambuma wo okubona kuJepho amaFilisti ayebibezele ngaleso sikhathi ezweni ngoba uSawule indoda enkulu eyaletha wonke uIsrayeli esaneni wayesewe waqhela kuNkulunkulu futhi uba yisitha kuNkulunkulu futhi waye Wayekade evijezelwe amaFilisti ayevibezele ngaseBethlehem futhi uDavid ezama ukubuyela ekhaya lakhe uqobo akakwazanga ukukwenza wayengaphandle ehlane ngoba wayesebe ngumhambuma kubantu noma lapho wayesexoshiwe Sithabe sihle kanje siyiso sikaKristu namhlanje umhambuma unguye manje wena uthi lokho kunye kwenzeka awuma ukholwa iBhayibhelini kunjalo iBhayibheli lasho unyakeni webandla laseLaodikeya ukuthi uKristu wayengaphandle ebandleni engqongqotha ezama ukubuyela ebandleni lakho uqobo umhambuma yinto enqatshiweyo yaliwa lezi nomoya engcwele kwaliwe kunjalo ungeke ungene lapho Uma uke wamemukela uzofanele uphume lapho ukuba umthole ufanele uphume uye kuye akakwazi kungena bahleli kakhulu kwizivumo khona zabo ukuthi bangeke bakuvumele ushumayela lezo zinto ngeke bakuvumele ukuba ukholwe yilezo zinto bathi uyakhona ukuthi senguye na oh ngandlela thize usenguye manje lokho akuhlali eBethlehem qabo qabo lokho ngukuphuza emthonjela ngcolile emuva le isinkwa sidala esesonakele esasi weminyakene eminingane edlule wathini sibani bani ngalo na bangahle kubaba beqinisile ngosuku lwabo lolu ngolunye usuku lolu usuku lwenkosi lona ngomunye onyaka webandla hhayi wasephiladelphia lona ilawudikeya laliwe nokristu usebenga umambuma ebandleni lakho qobo wafuqelwa ngaphandle ungaphandle yohlile ngqo futhi wasebenza ngqo phakathi kwabantu futhi wenza izinto ezifanayo azenza lapha yethi uzokwenza ezinsukwini zokugcina unikeza izibonakaliso ezifanayo izinto athi uyozenza nje njengoba kwakunjalo ezinsukwini zasasatoma siyakwazi akwenzile ebandleni lapha sibona uBilly Graham njengoba kwakunjalo lezo zithunywa zihlele ebandleni lehlelo futhi zishumayele ezansi lapho futhi lapho zibabizela ngaphandle zibatshela ukuba bakholwe yizwi futhi baphume esatoma iqembu lika-Abrahama lalingeke esatoma lase livele libizelwe ngaphandle buka ingelosi lokho eyabenzela khona phezulu lapho okwesibonakaliso ukuthi bazi futhi into efanayo ngenziwa nabantu bathi oh awu ningakukholwa ngani na ngenxa yokuthi lezo Kristu mambuma inhlanganweni yabo bangaphandle kakhulu nalo iphentekostiyali nawo wonke ndawonye manje lelo nje iqiniso ncamashi ngiyazi lokho kuyahwaya kodwa lelelani uma noma yini enga uma kuyiqiniso kuyohwaya futhi kunjalo kuzofanele kube iqiniso manje gabulala uDavid ngenkathi ephezulu lapho uDavid waphupha ngokunqoba kwakhe kuningi okunamandla wayesemketeni ehlala emuva futhi kudele kude eyisha amamayela eyishumi nanhlanu kusuka emzini futhi uyenyuka futhi waqaphela lokho lapho umuzi wakhe uqobo othandekayo lapho ayezalelwe khona futhi lapho ayegcotshwe khona waba yinkosi nokunye lapho abahlali bakwa-Israyeli ngalezo zinsuku babeyinto enjengoba injalo namhlanje eJalimane banamadolobha amancane bese-ke behlala emadolobheni ukuze bavikeleke bese-ke bethatha izimvu zabo kanye nemfuyo yabo phandle yezweni futhi bayondle futhi bayeluse bayibuyisele muva futhi isikhathi sakusihlwa bayifake ezindaweni ezibiyele zemfuyo futhi uDavid ebuka phezu komuzi waqala ukukhumbula izenzo ezinamandla uNkulunkulu ayezenze ngaye ukunqoba okukhulu kunamandla ukuthi uNkulunkulu wayenqobile ngaye kanjani ukuthi ngolunye usuku ngenkathi wayenezimvu zakhe phezulu lapho ezintabeni lapho ekhona ecambalele lapho ngasemadlelweni yaluhlaza kanjalonjalo nebhere iyangena futhi lathola elinye lamawundla amancane futhi lalikhipha futhi walilandela futhi wabulala ibhere uNkulunkulu amnika ukunqoba ngoba wayeyaliwe kuyise ukuba nakekele lezo zimvu lowo kwakungowakhe lowo kwakungumsebenzi wakhe ukunakekela izimvu wamfundise lowo ngumsebenzi wakho futhi zidla kudla kwezimvu hhayi izincwadi zezinsuku zonyaka ukudla kwezimvu izwi likaNkulunkulu umunye yangena futhi wathola yodwa wagijima waphuma umunye yangena futhi wathola yodwa futhi wayithatha wayilandela ingonyama yangena futhi yathatha yodwa wayilandela wayenganelisekile waza wayithola lokho kumnika lokho kunqoba kukhulu ngelinye ilanga ngenkathi ebona u-Israyeli wonke uvinjezelwe yabo u-Israyeli wayekade ezwa zonke izivumo khona nakho konke babenakho konke bonke baya esontweni bonke babesokiwe bonke baya kumphristu futhi bathola izibusiso zabo ngaphambi kokuba baye empini kodwa uma sekwehlela kwela mancamu kokungaphezu kwevelo babenjalo bonke amagwala ngoba babone into ethize eyayimelene nabo futhi babengenaso isibindi babengenakho esingakubiza namhlanje igama lasestradini babengenayo ihamba ukutshole kwakukhona kuthize ngokushoda abakwazanga ukuphumela labo futhi babhekane naleso ziqwaka ngani na kodwa bonke wayebusisiwe kuphristu babenezibusiso ezingcwele phezu kwabo futhi babekade bekhothamile futhi mhlasimbe babegcotshiwe ngamanzi angcwele futhi noma ngabe kwakuyini futhi lapho bonke babami phandle lapho kodwa labo abamelane nabo babe bakhulu kakhulu ababanga nakho nako kumusawule umbonizi jikelele noma umbhishobhi yemi phandle lapho ikhanda namahlombe ngaphezu kwebuthe lakhe futhi waphosa inselelo uGoliyathi wakwenza wayesethi uma ngimbulala khona-ke nizosikhonza kodwa uma engibulala khona-ke sizonikhonza kodwa melene nabo emkhulu kakhulu wayenemini engamayintshi ayishumi nane lokho bekuyoba amayintshi angamashumi amabili nasishiyagalombili kunqamula izandla zakhe bukani ukuthi izandla ezingakanani ayinazo inalithi yakhe inalithi yabathungi bezingubo njengomkhonto wakhe ayenawo ungangani ukuthi ikhanda lakhe beliyoba likhulu kangakanani ikhanda lakhe licishe libe ngangobhavu futhi bekuyoba ne isiqoko sokuvikela intshi noma amabili ubuqinsi sethusi silenga phezu kwekhanda lakhe Buka izikhali, izingcenye zezikhali njengwe yodwa yalezi yalamawindi angamawindi ahambisanayo lapho wayengaphefumula futhi yazinyakazele yileyo indlela izikhali ezazisebenza ngayo. Yetshazele kule ntimbili lenga kuye kungathi ukuba lalisinda amapawondi ayikhulu noma amapawondi angamakhulu amabili ethuze lenga phezu kwesifuba sakhe nenalithi umkhonto esandleni sakhe mhlawumbe amafidi angamashumi amathathu nanhlanu ubude. Lokho esithe singakwenza uma ecabanga ukuthi unezinqaba kuwe. Lokho acabanga ukuthi angakwenza ukuthi uzoziqhayisa kanjani. Izinsuku zezimangaliso sezedlule ngeke kwazi ukudlula nento njengaleyo. Kodwa nakho kuvela umfo obukeka ebomvane omncane ayengakaze abe nesipiliyoni sesayense yezenkolo kodwa wanesipiliyoni ukuthi uNkulunkulu usalaka uNkulunkulu. UNkulunkulu ugcina izwi lakhe. Futhi nangu uyenyuka noSawule wathi linda ngizo ngizokunika isiqu sobuciko wafaka isiqoko sokuvikela kuye futhi sahamba samdonsela phansi wayengazi lutho ngalokho wathi angazi lutho ngalelo hlobo lozinto wathi angazi kodwa angazi into eyodwa ukuthi ngiyesaba yini ukuyolwa naleso siqoko na futhi nimi lapha beze nizibize ngebandla likaNkulunkulu ophilayo futhi nivumele lo ongakholwa ongazokile hambe phandle lapho futhi azichayise kanjalo na wathi Gizo yakula naye. Wow, sidinga indoda njenga leyo namhlanje. Indoda eke yaba nesihlakalo. Wenzani? Wenzani uDavid umncane waseBethlehem na? Waphumela lapho ukulo nesikhwaka. Isikhwaka samthuka egameni loNkulunkulu baso. ONkulunkulu buningi samthuka egameni lezikhwaka zaso noma ONkulunkulu baso. Futhi waphumela lapho wayesethi namhlanje ngizokuthatha ngomkhonto wami futhi ngizolengisa isidumbu sako phezulu lapho ini bese ngiyekele izinyoni zisidle wathi uza kimi njengomfilisti egameni lomfilisti ngezikhali zinomkhondo kodwa ngize kuwe egameni lenkosi uNkulunkulu kaIsrayeli. Awina izizi ngizoza kuwe ngezi wathi namhlanje ngizonquma ikhanda lakho lisuke emahlombe akho. Lesi sikhaka sahleka futhi sathethela kuye futhi David akazange asehlele muva wathethela kuye naye kunendawo encane eyodwa kuphela noNkulunkulu waqondisa idwala lakhe. David elele phezulu lapha njengomhambuma wayecabanga ngalokho ukuthi lokho kunqoba kwakukukhulu kanjani kodwa kumele ukuthi wacabanga ngamahubo ukuthi kanjani ngezinye izikhathi phandle lapha ezintabeni wayecambalala futhi ecabange ngoNkulunkulu wathi ubophele imiyalo yakhe emasekweni nasemi nweni yake nanoma yikuphi lapho ihamba khona ngangihlala njalo nginenkosi phambi kwami njalo futhi angikuzekeza ngizwa wagcina uNkulunkulu ekaphambili kwakhe nokunqoba okukhulu enakho. Lapho ethela khona ukuphefumulela kakhulu wayengumhubi wayeyocuma futhi athathe ipeli lakhe bese ebhala phansi amahubo futhi awahube wayengena emoyeni futhi asine futhi asine futhi asine emoyeni ukuthi wayethatheka kanjani emoyeni wayesine emoyeni ngokubhala lamahubo futhi kufanele ukuthi wafika phezu kwamahubo ahlukene. Inkosi ngumalusi wami ngikwesela ngiholela emadleleni aluhlaza ihubo lamashumi amabili nantathu ngiholela ngasemanzini athule ubuyisa umphefumulo wami. Oh ngiholela ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe futhi yebo noma ngihamba isigodini sethunzi lokufa angikwesaba ukubi ngokuba wena unami. Sini njengoba ecabanga ngalezo zinto kufanele ukuthi ngakulusuku olushisayo womiwa isa futhi ejiluka wayengabuka ezantsi sikodini kusukela isikongweni sezintaba uhlangothini lwasempumalanga noma uhlangothini lwasentshonalanga noma uhlangothini lwasempumalanga yilo lomuzi enkathi ebuka ezantsi futhi wabona lapho wonke amafilisti yonke ephansi lapho izinkulungwane zawo zivimbezela nxa zonke ubone lowo mthombo omdala ake yabhuza kuwona. Oh uqala kucabanga ngokusa ngenkathi ethatha izimvu zakhe uphumela ukuzondla wayeyodlula ngakulomthombo omdala ngoba wawuyindawo enhle yamanzi bese kuthi ke wayeyoya lapho futhi aphuza amanzi futhi aphuze aphuzise izimvu zakhe yeka lapho eBethlehem lapho aphuzisa khona izimvu zakhe lapho kanye uNkulunkulu ephuzisa khona izimvu zakhe futhi namhlanje emuva ngqo eBethlehem ngamanzi apholile afresh wamembeza wathi ukuba kuphela bengingaphuza kulomthombo futhi ngizovala manje lelisisana ukuba kuphela bengingaphuza uza ngaphakathi lakhe wamemeza uma ngingase kuphela ngiphuze nganye futhi kulowo mthombo eBethlehem. izifiso zakhe zaziyimiyalo kulabo abamthandayo. Khumbulani umphefumulo wakhe wawukhalela ukuphuza lawo manzi, futhi labo abamthandayo izifiso zakhe esincinyana zazingumyalo. Satshela ukuthi omunye wa amathathu alawo madoda ahlangana ndawonye, amadoda amakhulu, yenye yabulala amakhulu ayisishiyagalombili yodwa, yenye yaxumela emgodini futhi yabulala ingonyama, enye yathatha induku futhi yashaya umkhonto wasuka esandleni somgibhithe, yambulala ngomkhonto wayo uqobo futhi yama ensimini yembumba, kanjalo yabulala amakhulu amathathu ngakuyo, amadoda amakhulu ayengabezizwe. Bukani lapho evela khona David lapho ufanekiswa uChrist iBethlehem, ngoba uChrist indodana kaDavid nango umi lapho ekhalela kuphuza lawo manzi, futhi isifiso sakhe sasiwumyalo ngathi kulabo abamthandayo. Mathathe lawo madoda awashaya izinkemba zawo futhi halo mamayela ayishumi nanhlanu amadoda ezansi kuya kulowo muzi ngesikhathi abanye belwa ukugcina. Lawo kwakungamadoda alwayo angabaqhawe lawo mafilisti ubukhulu bawo buphindwe kabili, amanye awo kodwa ayengamadoda amaqhawe ayekwazi kulo. Eke yawo yabulala yama iyoda vo futhi yabulala amadoda angamakhulu esishiyagalombili ngo ngakuyo ngosuku lolodwa. Ayengamadoda amakhulu amethemba uNkulunkulu, ayenokwethemba kumholi wawo, futhi yabhedla indlela yakhe ezazi waze kwaba yilapho amanye awo esika nenye ithole ibhakete lamanzi, futhi yabhedla indlela yawo ebuyele emuva amanye amamayela ayishumi nanhlanu amadoda futhi anyusela lawo kuDavid ukuze waphuze. Lapho uKristu umelelwe lapho kulokhu ngokubili inkosi neqhawe, ngoba waphendla indlela yakhe unqamule izintambo zesitsha zokufa, waphule izintambo zesitsha ukuthi awu sifanele sibe nokuphila kuphakade, amanzi okuphila kuphakade. Ufika ngisho nasekufeni futhi wathatha wazethwesa ukufa yena uqobo, futhi wafa ukufa, futhi uyabuya ukuze sibe nokuphila kuphakade. Uyikho ngokubili inkosi neqhawe. Asinqobanga sekuvele kunqotshiwe, asizange sikunqobe ukufa, wasinqobela ukufa uDavide wethu walolu suku, wanqoba ukufa izinkwa namanzi kwaseBethlehem. IBethlehem laliyisizinda, nina zazizo mlando niyakwazi lokho ukuthi laliyisizinda, kwakuyizwe likhulu likakolweni phakathi lapho ekuniseleni ngenkasa nezinto, babengaba nezitshalo ezinkulu zikakolweni, kanti futhi ngamanzi adlula wonke. Laliyisizinda sesinkwa nesizinda samanzi sasePalestine. Futhi namhlanje kungakhathaleki ukuthi zingaki izinhlangano esinazo, bangakanani abanye ababizwa ngabazalwane, futhi okungukuthi bangaze babekhona namhlanje, uKristu iBethlehem lekholwa indawo yesinkwa namanzi. Methodist lonke kuhle kuwe, lonke kuhle kini maBaptist, nina maPentecostal, nina nonke, konke indawo eyodwa lelo iBethlehem, yilapho isinkwa namanzi okuphila ivela khona. Yebo, lapha uyizinkwa sethu, isinkwa sikaNkulunkulu namanzi kwethu, uyisizinda indawo kuphela ongeza kuyo futhi usithole kuvela kuye, indlu kaNkulunkulu, umuntu kaJesu Kristu, iBethlehem lethu, isinkwa namanzi okuphila kuphakade, futhi uyizwe elenziwe inyama nalizwi, isinkwa namanzi okuphila. Mayebheru yeshimnatathu isishiyagalombili athi kunguyizolo namhlanje naphakade, lokho kumenza abe iBethlehem lethu, indawo yethu yesinkwa namanzi, indawo kuphela yokuphila kuphakade. Abelani David ekutholeni amanzi akazange waphuze, wathi yala Nkulunkulu, leli igazi lelamadoda ebeke izimpilo zawo engozini ukuphuma nokumlethela lawo manzi. Qaphelani, wawathululela emhlabathini ukuba abe umnikelo wokuphuza kuNkulunkulu. Amen. Madoda nabazalwane, vuzani ukholo lwenu umzuzu nje manje wenqaba ukuphuza, yena ngokwakhe wawathululela emhlabathini ukuba kube umnikelo wokuphuza kuNkulunkulu. Ufaneleka kanjani lokho kuJohane wesithathu ishumi lesithupha, lapho uNkulunkulu ethanda khona izwe kangaka ukuthi wanikela ngendodana yakhe ezele yodwa? UJesu inkosana yokuphila iza lapha, ayidingekanga ukuba ife, yanqoba ukufa qobo lwayo, futhi yathululela igazi lokuphila kwayo uqobo emhlabathini. Amen. Njengomnikelo wasono zethu uyidwala lethe lishayiwe phezu komhlabathi, igazi lakhe liligugu elanikezwa kuNkulunkulu. ngizothini ethi ngomunye ubusuku emlezweni esho ukuthi bafikele uku ngikhona ukuthi wakungubhili Graham ebusuku obedlule bengimbhekile lapho esho ukuthi waya kwe-Israyeli futhi wangena ePalestine futhi wathi ngiza kuzokholwa abantu bakho yinto ethize ngaleyo ndlela futhi ngimazise ngempela njengoba evele kulolo hlelo lweze ngobusuku obedlule abaningi benu bayalile indoda ngokwenza lokho kodwa bukani lapha wafika ngaphambi kwesizwe sonke ngaleso sikhathi futhi akazange kuhoxise wamakhona ngqo kulokho ayeye kukholwa futhi ngokuqinisekile ngiyamazisa ngalokho wasethi ngaya kwe-Israyeli futhi ngabatshela ngikhonza omunye wabantwana benu ngamanye amazwi kanje ngacabanga phili lokho kuyamangalisa ngingathanda ukubona lawo mandla anikezwe nguNkulunkulu onawo ukuba ume lapho phakathi kwabo bonke lobo bukhazikhazi be-Hollywood futhi nginike ubufakazi ngoJesu Kristu kodwa wayengesilona iJuda uJesu wayenguNkulunkulu hayi iJuda kungulani ingqamuzana legazi livela kubulili besilisa futhi wayengesiyena womuntu iJuda noma wezizwe wayenguNkulunkulu edalwe enyameni Sisindizwe ngegazi leJuda noma igazi lozizwe sisindizwa ngegazi likaNkulunkulu wayenguNkulunkulu engazilele ngalutho Wale sileJuda noma wezizwe igazi likaNkulunkulu elinokudala kuye siba ukuba wayeJuda noma wezizwe sonke silahlekile wayenguNkulunkulu enyameni kunjalo Ngilikhonza iJuda ngikhonza uNkulunkulu lapho ngikhonza uJesu Kristu ngikhonza engenganekwane noma uhlobo oluthile lokumlando ngikhonza uJesu Kristu ukukhona buka uJesu Kristu kwale manje ukuyizwi lakhe elibonakalisiwe kulonyaka uNkulunkulu kuwo wonke unyaka wabele izwi lakhe kusukela kuqaleni futhi ngazo zonke isikhathi lapho omunye waleyo minyaka idlula khona uNkulunkulu uthumela phansi uprofeti ogcotshiwe walowo nyaka izinsukwini zikaNowa izinsuku zabo bonke ngenkathi yenze isithembiso ukukhathala ukuthi hlobolweni Simo ibandla elingena kuzo uhlala njalo yenza lokho uthumela indoda egcotshiweyo ngokuba izwi lenkosi lize kuba prophet futhi nangu emi lapho umprophet ngamunye futhi walahlwa yizinhlangano zalolo suku kodwa wema izwini futhi wenza izwi liphile uJesu wayengukugcwala kwazi likaNkulunkulu ngoba wayengukugcwala kwabuNkulunkulu ngokomzimba futhi kuye kwakuhlala kugcwala kukaNkulunkulu uNkulunkulu waphila kuJesu Kristu uNkulunkulu wayekuKristu ebuyisana nezwe kuye uqobo kukesile iJuda noma wezizwe kepha uNkulunkulu nango emile ezenza yena uqobo kufaneleka kanjani futhi igazi likaNkulunkulu uqobo lalifanele lichitheke phezu komhlabathi kusukela egazini elingenacala likaAbela kwehle ukusihlenga ngazange athathe ukuphila kwakhe uqobo kazange abambe ukuphila kwakhe uqobo wathi baba kungenzeka yini lenkomishi yedlule kimi na kodwa noma kunjalo hayi intando yami eyakho mayenziwe uvumele izwi namhlanje singenze into efanayo kuphakathi kokuthi ungathatha izivumo kholo zakho uthathe ukuthi nokuthi kwakho bese uya nomaphi lapho ufuna ukona nakho kodwa ungathi akusiyo intando yami kepha mayenziwe yakho buyela kuleyo zili kaNkulunkulu thathe believe bakho nokhisimuzi futhi wenze lo akufuna ukukwenza ngakho kodwa nginike uJesu Kristu elizweni yami ungakhathaleki ukuthi kuthobeke kangakanani nokuthi abantu bakuhleka kanjani noma yini ngakho qaphela imvelo yakho bheka uma kwenza njengoba njenza uma kungenzanga futhi akuqhathaniseki nalelizwi kushiya kusuye uKristu ngoba uKristu izwi manje sitshela ukuthi kwakufanele kanjani idwala lethu elishayiwe ukuphila kwegazi lakhe kwathululela emhlabathini umnikelo wesono wesoni iBethlehema jamanzi singwa nokuphila okunikelwe kuhlanzeni thina zoni ezingahlanziwe wo mngane wami isoni ungena kanjani ngobuwula kungaka umnikelo njepho lapho uNkulunkulu wanikela khona ngendodana yakhe ezelwe yodwa umnikelo wesoni ukuthi wonke okholwa kuye akayi kupupa kodwa abe nokuphila kuphakade ungena kanjani kuye na ngamoya munye zonke sipapathizelwe eBethlehem elilodwa izwi likaNkulunkulu okunguKristu ebonakalisa siwe kulonyaka futhi sonke isethembiso iBhayibheli elisinikezayo salonyaka ulindele umunye umprofeti ukuba avuke enkundleni kuzabonakalisa lokho wekwethembisa ngokukamalakwe sini kuzokwenziwa kungena ndaba ukuthi abantu bacabanga ngobula kanjani kuzokwenziwa noma kanjani uNkulunkulu washo njalo unamandla kulawa manje izivumo khona zethu ngeke zakwemukela uma mabandla yethu engeke amukele uNkulunkulu angabuyela sitebeleni angaya noma yikuphi lapha afuna kuya khona kodwa kuyoba khona othile okuvumela lelizwi elakhulunyelwa lolusuku okuthile kufanele kulibonakalisa ngeke kwaba iqembu noma kukaze libe khona oh matetana makawe njengoba sikuvala ngifuna ukunigcina lapho esikade side ngizovala khona manje ngosithanda imizuzu emihlanu kushayele shumi nanye noma imizuzu eyisithupha njalo Kabelana, oh matetana ngamaqhawe, wena ndoda lapho zisho ukuthi uyindodana. Ubuwazi uDavide kumele na? uDavide wayemele uKristu. Wayemele uKristu, wayeyindodana kaDavide. Manje lalelana kuvaleni, lawo maqhawe angabe zizwa amaninga awo. Kabelana, avela ezindaweni zonke kodwa ayazi ukuthi lowo mambuma wayicotshiwe. Ayazi ukuthi uDavide wanqatshwa ngabantu bakhe uXobo kodwa bayazi ukuthi uXobo lwalukuye babekwazi ukukubona ngakho bama ngqoka sohlangothini lwakhe bafe noma baphile babenza amaqhawe kamaqhawe akuna indaba ukuthi yizwe la ngaphandle alikukolwanga kangakanani abantu bakhe uXobo bamxosha babengafuni lutho ngayo Sawule bamxosha inhloko yehlelo yamxosha futhi abazihlanganisi ngalutho nakho umkhandi wamxosha futhi waba ngumhambuma kwadingeka baye lapho ayekwazi khona nango ephezulu ezintabeni kodwa yabo kuneqembe elincane lamadoda labezizwe nokukile kunye kulungisiwe ukuthi babuke le ndoda futhi bazi yayizoba inkosi kunjalo nanamhlanje ngamasosha ngabaqhawe okholo ngempela lelozwi elaziyo ukuthi izwi lithembisa ukuthi uJesu Kristu uzobuya asina ntshisekelo ezigidini zamadola zalokhu nezigidini zamadola zalokhu ngishisekelele kubuyeni kuka Kristu Jesu. Oh madenola ngamakhaka kulukuli yini indaba ngani? Nima kanjani namhlanje na? Uma sibona ukuthi bepheli libikezela ukuthi ungumhambuma namhlanje waphendukela ibandla lakhe, waphendukela izinhlangano. Uthi lekwaza sikho sidingo sokuzifihla ngakho kuyiqinisa iBhayibheli lathi uyobanga le ndlela. Kumani kulezo zimpawu zesilo? Bugana madoda hosha izinkemba zawo kwakuyini na uzifiza zakhe kwakukuphuza amanzi apholile uDavide sifanekisa sinjaza namhlanje uDavide wethu uKristu siyazi ukuthi ubizwa ngomphimi kangcwele ulahlelwa eceleni uhlanya kukho konke waliwa amabandla anezivumokholo zawo nezinto ezikhishiwe kulo khisimuzi njengoba benza kokuqala Siyazi lokho konke siyazi ukuthi lelizwi lihlale liqiniso futhi lifanele ligcwaliseke futhi isifiso sika Kristu singabadoda baqhawe ukuba ame amen
Come stand with me by my side.
Wo wazani nime nami ngasohlangothini lwami. Ngime ndawena sobekayo. Ngiphosela inselela namhlanje lamatape. Awela emhlabeni jikelele. Ngiphosela inselela indoda ethile. Elinge qhawe lithanda uJesu Kristu. Elaziyo ukuthi lezi zinto zizofanele zicwaliseke namhlanje. Bazalani, wozani nime ngasohlangothini lwami. Bese nidonsa izwi likaNkulunkulu. Khohlwani leyo mithombe yomile namahlela ngidolile elihlala kuwo. Kodana manje likaNkulunkulu afresh ake sinike uJesu siphuza sidla samanzi ePentecoste afresh leso isifiso sakhe namhlanje kubuyela ePentecoste lasenqaleni kubuyela zwini kuprofetiwe ukuthi siyokwenza njalo kuma lakhe isahluko sesine buyisele ukholo lwabantwana lubuyele koyise futhi
David, we know that
Ubana bazoma kulokuza na njengo David siyazi ukuthi uDavid uzobusa uJesu Kristu uzochanja umhlaba udla ifa lamhlaba uzoba inkosi phezu komhlaba Waliyo namhlanje kumambuma phakathi kwabantu bakhe iqinise kumambuma ezweni njalo kodwa namhlanje kumambuma ebandleni lakho uQobo bayamala bathanda izivumo khona zabo nezikhulu ezinkulu esikundleni sezwi ngeke bamvumele ukubabonakaliswe ngeke bamvumele ukubashinyayelwe emandleni akhe baziqhelanisile nalo njengoba nje iBhayibheli lasho ukuthi bayokwenza kwisambulo seshumi nesikhombisa lezane naba khuphukela lapha namhlanje nakho konke kungena kulo mkhandi wamabandla ibandla bukatolika nebuprotestani buhlangana ndawonye kwenza uphawu nomfanekiso kuzo isilo futhi amaprotestani awela ngqo kuko amapentekostali yonke indawo izikhulu zingena eRoma zisuka ePentecoste futhi zibuya zathi indawo eyangokomoya kakhulu futhi iTexas nakuzo zonke ezinye izindawo bayaphawula futhi banikeza ukuqonda ngezindawo zokulindela nokwingina okunye bazi ukuthi lezo izivumokholo ezijovela kulelizwi Wani na batali basebandle, haleluya. Ngibiza abantu abaqhawe ningesabi. Ngikatshela uma kukhona makhulu ayisishiya kalombili amila takhathile lolwakho. Ngizigulungwane ziyini shumi ngakolunye. Ngifuna amakhawe azaza nami futhi asike avule ibaba kulomuqa wamafilisi. Angakhona umkhandlu womhlaba. Onawo uvinjezela ngasezwini likaNkulunkulu. Uzama ukukwenza izivumokholo nokondla abantu.
There's a fountain open in the house of David.
Kuda siphethe, kuda David. Ebethlehem, ukwenzela isono nokungcola. Fowethu, isono ukungakhona ezweni lakhe. Iliphi ikhawe elingabona ukufika kweminyaka eyinkulungwane na? Iliphi ikhawe elingabona lomoya ongcwele omkhulu ufika ezimweni zikaJesu Kristu? Umzimba wonke phela kaKristu ukuba ulawule futhi ume nami. Imani ngakimi, masisike imbobo idlule kulesi sivumo khona sehlele. Lesingene lapho ukhalela isiphuzo esihle sifrenchi samanzi ePentecoste. IPentecoste lasekuqaleni, hayi sikaJane sokuqhubeka umemeza ukumpompoloza lapha. Ngiqonde umpapathizo kamoya ongcwele wangoqobo oveza ukuphila kukaJesu Kristu kubuyele kumuntu. Ngithetheleleni uma nginilimaza, qha boni ngakwenzi, ngenza lokho egameni likaNkosi uJesu. Ubuya, yima wena ndoda enezibindi, ebona uDavid ami lapha ya. uJesu Kristu mambume ebandleni lakhe, obinjezele ngaphandle ngezivumo kholo zabo. Kunomjamba fresh yalenga lapha ya. Amen. Kunamandla kwenza lelizwi liphile futhi. Kuprofethiwe ngalolu suku kuba kufezeke. Nkulunkulu wathi kuzofezeka, kufanele kufezeke. Awusazi wakwenza mutheni okuwe manje. Uvinjezelwe wena iPentecoste inxa zonke nazo zonke izinhlangano zinquma zingene kwisivumo khona. Oh, madena kankulukuni, iphi lankemba na? Inkosi, fize, siphuze, sifreshi. Ngikatshale uma kungukuphila noma ukufa. Asisike, sidlule kule nto. Kunzima kakhulu ukuzimela ngokwakho. Ngibiza amadoda ukuba ame ngakimi. Ame nezwi. Lokho lelozi likushoyo, kwenze nje ngendlela yize likusho ngayo. Ngikatshale ukuthi enye into ethini. Nihlalise ngaleyo ndlela ngokuba yiyona nto kuphela ezosika. Masifinyelele eBethlehem, amanzi eqiniso kaNkulunkulu. Uma umuntu ehlala kimi nami kuye, uma nihlala kimi namazwi ame kini, ukuhlala hayi nje ukugxuma usuke endaweni uye endaweni futhi ushintshanise ikhadi lakho lihlanganyele usuka kokamunye uye kokambili nokamthathu futhi ubuyele kwi-Presbyterian luthela. Nihlala kimi futhi uyizwi amazwi amahlala kini, ngesabi ngamakhulu eyisishiyagalombili noma izigidi eziyisishiyagalombili, ngizoba ngasohlangothini lwakho, ngifisa ukuphuza kuleyo mthombo futhi.
God's going to have a people that will drink from that well.
Hallelujah! Ungazokucabanga ukuthi kuyahlanya futhi mhlawumbe nginjalo khona ke ngihlanya ngoJesu Kristu nezwi lakhe. Uma kufanele ngibize ngesiwula, mangibize ngesiwula sezwi lakhe. Ngikaze ngimelane naleyo madoda kulezo zihlangano, ngimelene naleyo nqubo evimbela ngaphandle izwi likaNkulunkulu. Ake sisike maqhawe, imani ngakithi, masiye kulowo mthombo uyiBethlehem lethu. Le mithombo emidala umkhandi wamabandla omhlaba uhlela manje, masibuyisele izwi likaNkulunkulu elifreshi. Hayi hlelo, masingasithathi izivumo kholo leyo mithombo emidala engcolile eyawo eminyakeni ngamashumi amane edlule, minyaka engamashumi amabili edlule, minyaka ngamashumi amathathu edlule noma mhlawumbe ngonyaka odlule. Ngifuna izwi likaNkulunkulu elitshatshiselwe namhlanje, lezo isiphuzo afuna ngibe nazo lelizwi namhlanje. IBethlehem elincane linqatshiwe kunjalo, ngiyazi kufanele nje ucabanga ukuthi awu uma wami. Yebo, kunjalo. Babecabanga ukuthi wayefanele azalele eJerusalema, babecabanga ukuthi wayefanele azalele lapho izinhloko zabo zamahlelo zazikhona, kodwa waphendula ngakho konke lokho. Ufike egameni iBethlehem ngokuba yilakho eyikho. Haleluya.
He's not coming from Methodist, Baptist, Presbyterian.
Akafikeli Methodist, Baptist, Presbyterian noma ama Pentecostali. Ufikela umlobokazi uJesu Kristu. Yilo afikela yena kungabonakala kuqhakile kuwe kodwa likholwe. Yebo lezi zinhlobo zingeze ngenye indlela kodwa ngezi. Yiyona ndawo kuphela engazalwa ngayo. Ingalelo Bethlehem. Ingakho kufanele kube yileyo ndawo encane ethobekile. Yileyo ndlela okufanele ibe ngayo kulokhu kuza. Kufanele kube ngendlela efanayo. Ngeze nitshenjisiwe. Yebo mnumzane. Umkhandlo wamabandla wamafilisti manje uhlela wavinjezelwa yonke indawo ngaseBhethlehema lethu ngakulokhizimuzi bavimbezele ngapho yonke indawo konke kuhlotshiswe ngobulivilivi bezwe. Oh, sizoletha ukuthula emhlabeni uPapa uLula uJohn noma ngabe kubani igama lakhe uzohlangana ndawonye nabo bonke ababhishobhi abakhulu bebandla umkhandlo ohlangene wamabandla nomkhandlo womhlaba wonke uhlangana ndawonye bangahambisana kanjani ababili bengavumelananga na. Amen. Kunayedwa kuphela ngamba naye lo nguJesu Kristu ungahamba kanjani kanjani naye na uma uvumelana nokuthi ungubani izwi ungakuvumeli lokho kukushiye. Ngikatshela ukuthi banobulivilivi obungakanani uzofanele wenze lokhu noma bebeyovala ibandla lakho onalo. Ngikatshela ukuthi bavale ini futhi akuhlangani neze nezwi. Yebo mnumzane, uyaphi na ncamashi nje lokho yizwi elikusho ukuthi wawukwenza ubuyela ngqo emuva bonke begqokwe ubulivilivi bezwe nazo zonke izihlobo zezithembiso zezwe kodwa uqhelelene nezwi ngamamayela yizigide nakho namhlanje uKhisimusi futhi ukusigcina isithembisweni. Kodwa liyocaliseka uNkulunkulu angamvusela uAbraham abantwana kulamatshe ezama ukugcina abangempela abahlali beqiniso baseBhethlehema baqhele kuphilele kuphakade leyo inhloso yabo. Bukani nina madodana namaqhawe masisike sibuyele eBhethlehema lethu lasekuqaleni. Khumbulani lapho uDavid efika esihlelweni sakhe sobukhosi lamadoda ahamba ngakuye ngoba wayazi babazi ukuthi wayeza esihlelweni sobukhosi babazi ukuthi video wayizo basesihlalani sobukhosi kungenandaba ukuthi walahlelwa ngaphandle kangakanani wayemhambumo omubi kunabo bonke ezweni. Futhi kanjalo izwi likaNkulunkulu leqiniso kulokhu kusa lingelanga phandle ezihlanganweni. Bukani abakwenzile lokhu kubonisa khona ngaphambi kwenu. Abantu bazama ukuthi mfoni Branham ubhaqwada ibandla. Ngibhaqwada lezo zinqubo ibandla nguJesu Kristu hayi inqubo. Futhi namhlanje bukana abakwenzile, bukana abakwenzayo, futhi ngakubona abakwenzayo, bazama ukugcina abantu besukile kulelo, bavimbezela abaningi nabaningi ngakulowo mthombo, ukuze baqiniseke ukuthi akekho ozophuza kuwo. Kodwa wo maqhaka uNkulunkulu, ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uzofika ngolunye usuku esenkazimulweni, ngikholelwa ukuthi uyofika, futhi ahlale esihlaleni sobukhosi sikaBaba wakhe uDavid, ngakube ngumambuma izwi lakhe kulokhubusa, ingatshiwe ngabantu akhe uqobo njengoba uDavid wayenjalo. Izinhlangano zala izwi lakhe zala ngenkathi uNkulunkulu efika futhi eqinisekise izwi lakhe elimsulwa. Ningangitshela iminyaka ukunqamula izwe futhi baqhubekela phambili bayaqela kulo kasasonke isikhathi. Ngathi ngolunye isuku ngoJacqueline Kennedy kukangaki nginikhuze nina besifazane ngokukunda izinwele zenu kuziphenda nina besifazane bentekosali nikunda izinwele zenu kungukuthi uNkulunkulu wathi nguwe wena uzenza wena isifebe sasemgwaqeni lapho ukwenza. Futhi ngokukaNkulunkulu umyeni wakho akasenalo elungelo lokuba ahlale nawe futhi wesifazane kunda izinwele zakhe uhlazise ikhanda lakhe ukuyindoda yakhe. Yilokho ncamashini ngithini ngakho na futhi ningibizela ngaphandle kuko ngithola izincwadi abaletha wena umdala ungahlehlile ekhanda kulungile babiza uEliya ngento efanayo babiza lonke izwi likaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi lapho izwi lenziwa khona balibizile. Omunye wathi ngolunye usuku ngani sikukhwela ukuthi ungumprofeti. Ngikaze ngikusho lokho ngikusho angisuye umprofeti ngiyeka kuNkulunkulu laba ezama ukukutshela iqiniso yilokho kuphela. Ake nginitshele izwi likaNkulunkulu limelela lokho wathi amadodakazi asesiyoni acha elaphunyuka ngalolo suku lakho konke ukolakala kuyoba inkazimulo ebehlene enkosi. Sika udlule bethifazane kulendawo yakho yokusika udlule iHollywood yezwe nemibukuliso yezithombe nayo yonke lento yethelevishini ozama ukusika iphethile emva kwayo uziqokise ngokukhalukisayo esitaladini. Kuthi omunye wathi ngana bantu bafuna kuba ubafundisa ukuthi wamukela kanjani umoya ongcwele nokuthi uthola kanjani. Yisho ukuthi unomoya ongcwele bese uphika izwi na impilo yakho uqobo ifakazela ukuthi awunawo. Niyabonga. Manje angithi niwe ngilitshela nje ukuniqiniso zibuke bese uyathola uPaul wathi uma ingelosi evela ezulwini ifundisa noma yini enye mayiqalekise ngoba seGalatiya bokuqala sishiya kalombili kunjalo lekungathi wena uma uJacqueline Kennedy wayibeka indlela yabesifazane ngakho konke lokhu kugule zinwele zibe yinkimbikimbi nezinto abanayo zonke lezi zingubo ezikhalekisayo futhi njengezingubo zobumama nezinto wonke wesifazane ezweni ufuna ukuziqoka nina amaPentecostal futhi uJacqueline Kennedy akangaza ukuzo mlayezo njengalo ukube wayewuzwile ngase ukuba waphenduka esikhathini esine sedlule kodwa nina besifazane baPentecostal niye uze nita namalanga nase kuqaleni nase kuphelani konyaka futhi namanje nenze lutho ngakho. Hallelujah! Nkulunkulu uzakhathala ngolunye lalezi zinsuku. Nkulunkulu uzakhathala. Awu, ngiyazi ukuthi nicabanga ukuthi ngiyahlanya. Qhubeka kulungile. Bacabanga lokho konke ezansi kudabule eminyakeni lapho izwi. Niyabona? Oh makhawu hoshani leyo nkemba masimele konke inkembe kumele masifinyelele kulowo mthombo lapho kukhona khona umthombo ogcwaliswe ngegazi elimunce imithandelo lika Emmanuel. Ayi Jude mithambo ka Emmanuel uNkulunkulu nathi lapho izoni zibhuta ngaphazi kwethandala kusuke lonke ibala lecala lazo.
And there shall come forth a ruler.
Kutuga kuvela umbuso ephekleme oyakubusa abantu bami. Moya ongcwele namhlanje ubusa phezulu kwabantu futhi umoya ongcwele uyizwe. Ngabe kunjalo na? Manje kuvaleni ngenhlelo iphe kuzijoba. Ubusa abantu kungenandaba ukuthi ucabangani wena hambisana nezwe. Uma ungakwenzi umoya ongcwele ukho lapho ufakazelana nobufakazi bakho uqobo. Unendaba ukuthi uthini ubunga xuma uye phansi nephezulu ukhuluma ngezilimi futhi ugijima kule lonke iphansi lendlu uselokhu nezinwele ziphunguliwe futhi wenze izinto ozenzayo nifakaza ngokumelene na ukuthi akunjalo bahlale baseBethlehem uNkulunkulu anibusise ake sidlule uKristu ufuna ibandla langempela ufuna umlobokazi masesike izindlela zethu sidlule. Uma lapha tedisa lezi zivumakhono ukuthi abaphuzi bangempela bangabuya futhi bathole isiphuzo sangempela amanzi apholile ePentecost ake akeleza evele kulo mthombo omkhulu usageleza ungeze namhlanje futhi ukholwe lokho ngaye yonke indliziyo yakho sisakhothamisa ikhanda lethu mzuzwana nje. Nginezinto eziningi lapho kufanele ngikhulume ngazo isikhathi ingeke sikuvumele sekuyihora leshumi nanginquma nje angazi ukuthi mangaka amaqhawe phakathi lapha nina befundisi Methodist Baptist Presbyterian Christian Catholic noma ungaba yini ukholisekile na ngiyazi ukuthi akisiyena umfundisi sesentweni ngingahle ukuba ngivele hlane nokunqanyuliwe lokhu lokho nokunye kodwa leli yizwi nani nilikholwa kanjalo futhi nikholwa ukuthi yizwi lele iBethlehem. Jesus wathi umuntu akayikuphila ngesinkwa sodwa kepha ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Nezwi lilapha iBhayibheli umuntu yakuphila ngalelo futhi uyilelo.
Oh
kawe uzoyihosha inkemba kaNkulunkulu bese uthi sengiqedile ngalamasiko ngibuyele ezwini ngibuyele eqinisweni. Besifazane madoda, besifazane, nina mahloni ngani ngendlela ebenenza ngayo na ngabe niyavuma kulokhu kusa kulokhisimuze ukubuye futhi nibonise uJesu Kristu ngempela na manje namakanda yenu ekhotheme nalo lonke izo livaliwe ngasiphakamisa isandla sakho uthi khuleka mfowethu Branham ngokweqiniso ngifuna ukwenza lonke enhlizweni yami nginjalo ngiya kukholwa uNkulunkulu akubusise he abefundisi abesifazane yonke indawo
in Bethlehem.
Bethlehem, iBethlehem indawo yesinkwa namanzi kaNkulunkulu. uKristu iBethlehem lethu likazimuyayo. Singena kanjani kuye na? Ngoba seKorinto bokuqala ishumi nanhlanu, ngamoya munye thina sonke sipapathizelwe emzimbeni kaJesu Kristu ufiphele. Sizodla ngezwi lakhe, hayi noma yini enye, ukudla kwezimvu kuphela. Lelozwi akukho kunye, awukwazi ukufaka sivumo kholo kulo, angeke sikulalele. Qhabo mnumzane, yahamba uthi ingani yilendle uma iBhayibheli lithi yilendlela yilendlela esilifuna ngayo asilifuni lilongiwe silifuna ngendlela nje eliyilo. Oh uNkulunkulu baba wethu namhlanje kukhona izinhliziyo ezilambile ezisasele emhlabeni kungani kube yiBethlehem elincane ngendlela yami empofu engenamfundo Nkosi ngizame ukuvumela leli qembu elincane elingithandayo ngiyazi ukuthi bayangithanda Nkosi futhi ngiyabathanda. futhi ngiyabathanda kakhulu kuze ukuthi Nkosi ngiyabalangazelela ngifuna ukubabona becovekile kulezi zinto ezinkulu futhi benqunyiwe khona-ke lapho sekudlule isikhathi kakhulu futhi ngibone leyo miphefumulo empofu ngaphesheya etilongweni futhi ngazi kanye bake baba nethuba Nkosi uNkulunkulu namhlanje kungikhathaleki ukuthi iJerusalema elikhulu licabangani futhi labo abasegiliyadi neraboti giliyadi nanoma yini okunye owaseshilo nezindawo zokukhulekela ezinkulu nomaphi lapho zikhona kukhona ebhetilehema usiye yini omncinyane phakathi kwayo kepha kuwe kwi-Methodist, i-Baptist, i-Presbyterian, i-Katolika, izishayamthetho esikhulu nabaseramoti gileyadi lapho uluther walwa khona nabaseshilo lapho mhlawumbe uwesley walwa khona nezinye izindawo eziningi kodwa nkosi wena wavusa iqembu lephentekostali futhi uma bengaphendukanga ngqo futhi benze into efanayo Jesu waseNazaretha ngikhuleka kuwe Nkosi ukuba udedele amaqhawe aphume kuzo zonke kwenye yalezi zivumukholo emuva lapho phakame egameni lakho asike adlule kuzo zonke lezi zivumukholo futhi abuyele eqinisweni izwi elimsulo alahle konke okusindayo okuthandele kalule kangaka kubo alahle lonke ihora abaphandle ngalo lapha ngobuwula beqathakela ngapha bezama ukwenza amalungu enhlangano Nkosi uNkulunkulu avumela buye kubathole abaphenduki ile kuJesu Kristu hayi ukudumisa noma iyiphi inhlangano noma yibaphi abantu kodwa uJesu Kristu yena yedwa kwakungudavide lawo madoda amlwela kwakungudavide ababeka ukuphila kwabo engozini nalawo maqhawe anamandla kakhulu engenakwesaba ahamba indlela yawo adlula lapho ngoba kwakuyisifiso sakhe kwakuyisifiso sakho kuphuza kulowo mthombo Nkosi uNkulunkulu mhlawumbe asikuzwa lokho nje lokho kudluthula kodwa bheka izifiso sakho ukuba lezi zinto zenziwe njengoba wathi kuJohane ngokuba kusifanele noma kufanelekile ukuba sigcwalise konke ukulunga kufanelekile kithi njengabefundisi namhlanje ukubona ukuthi leli zwi liyashinyeyelwa ukubona ukuthi liyenziwa kufanelekile kithi indoda yalawa ihora ziphila kulo madoda amakhulu emhlabeni namhlanje wo uNkulunkulu waphandle lapho mawakubone futhi yaxhakathise inkemba kungena ndaba ukuthi ubhekene nani uma uNkulunkulu engakini ngubani ongamelana nawe na zikhathalele ukubeka engozini inhlaliswano yethu yomphakathi zikhathalele ukubeka engozini lokhu lokho noma okunye sifuna ukubuyisa amanzi okuphila masiye ebhetilehema Nkosi vumela bonke laba besifazane ukuthi ngokuqinisekile uma bephakamisa isandla sabo benamahloni ngabo babaqonde ukuthi la madoda azoba njengomnumzane eKennedy ngolunye lwalezi zinsuku bazoba njengawo wonke amadoda kumele bafe laba besifazane bayafa ngiyafa sonke siyasha lapha emhlabeni futhi sazi ukuthi nje isikhathi esifushane kuphela sinezinsuku ezimbalwa kakhulu ezisele futhi uNkulunkulu esikundleni sokuzama ukwakha izinqubo ezinkulu Nkosi kumele amadoda nabesifazane bebone kulokhu kusa ngokufika Nkosi wo uNkulunkulu kufika kwaleyo Nkosi enkulu uJesu futhi kuvuthi siyaqonda uNkulunkulu ukuthi ngamunye walawo amadoda ahoshe lenkemba futhi alwela uDavide ngenkathi engumhambumo lapho esengena emandleni wawabeka babuzi phezu kwemizi ngamunye wawo ayene mizi futhi wakwethembisa lokho ebhayibhelini ukuthi siyoba nemizi wo uNkulunkulu njengabezizwe badle ifa ngabezizwe ukuze sibe ngabahlanganyeli bobungcwele bakhe nokulunga kwakhe sivumele namhlanje Nkosi njengabantu abangamaqhawe sithathe lelozi sazi ukuthi labo abamelele kuleli hora bayoba babuzi phezu kwemizi hhayi njengoba sifuna ukuba babuzi kodwa sifuna ukuba yizinceku kuwe Nkosi wo uNkulunkulu sibone umbone wale ngcosane encane leli qembu elincane lokhu okubizwa ngobuhlanya uPawulu wathi ngosuku lwakhe ngendlela ebiza ngokuthi ukweduka ukuhlanya yilapho engifuna kulwa khona Nkosi zilakho iqiniso futhi wena uyizwi onguye izolo lamuhla naphakade onkulunkulu sicobe ngezwi lakho futhi ulethe izwi lakho lithenjisiwe kulolu suku ukuba lufezeke kwangathi singashiya lesi sakhiwo kulukukusa njengezinsimbi ezikhanyayo zikankulunkulu kwangathi singahamba nenkemba ibengezela emoyeni unqume konke kusindayo nakho konke okunye kuze kube singabuyisela abantu kukristu futhi silethe isiphuzo esingcolile Cozinha. yethu esikhundleni sazo zonke lezi zivumukolo ezindala ezingcolile.
Kumele
abantu baphuze emthonjeni esangempela esibusisi esipholile esihlumelelisayo sePentecoste ukuze sikwazi ukubusisa inhliziyo yakhe futhi simbuyise phakathi kwethu futhi siphe khona Nkosi egameni likaJesu ngiyakhuleka. Sisakhothamisa amakhanda yethu uma umshayi wopiano noma umshayi we-okani noma ngabe yikuphi uzoya kwi-okani upiano ngifuna thina ngokuthula sicule leli kunomthombo ogcwaliswe ngegazi elimunce emithanjeni ka-Imanuele lapho izoni zibhukuda khona ngaphansi kwethandala. Soni yini soni na? Ukungakholwa, abangakholwa bebhukudile, ukungakholwa kwini na? Yizwi wo lawo majuda awafunanga ukukholwa ukuthi hayenga abangakholwa ayecabanga ukuthi ayisindisiwe kodwa uNkulunkulu wayazi ukuthi ayedinga umsindisi ayekhulekele iqhawe uNkulunkulu wawanika umntwana umsindisi wayazi abakudingayo leso yisipho sabo sikaKhosimuzi yilokho kudingayo namhlanje yilokho engikudingayo namhlanje umsindisi wokungakholwa kwami umsindisi ekungakholweni kwakho sisacula ake sikhuleke nje ngakho manje ezinhliziyweni zethu nje khulekani ngobuqotho ngiyacela bandla Uno mchombo kalisengekas elimo nemithanjeni kaImmanuel lezo nabangakholwa zaphukuta ayilungele bandla manje taphanswe yilaphi ilungele bandla liphuta khona kusukelo ngibala lecala lazo kusukelo ngibala lecala lazo kusukelo ngibala lecala lazo leso Kuzi Jesu ngiyakhuleka manje ukuthi uzasamukela ngizifaka mina oqobo khona lapha naleli qembu Nkosi thatha gogo kungakholwa kwami Nkosi usuke kimi mangive Nkosi njengoba uSamsoni wakhala mangive namaFilisti mangenze noma kungaba yini kuba mina ngiyenze kodwa uNkulunkulu sambulule imphefumulo wami susa konke kungabaza uma kukhona noma yini kulelizwi engingayikholwa Nkosi futhi uma kungekho lutho lapha oyethembisile ukuthi angiboni impilo yami iqinisekisa lelozi lalolu suku khona ke Nkosi ngithethelele Ngithethelele Nkosi nginike isibindi oh Nkosi ngidinga isibindi kusika lento ngisike lolu donga ngokuba ngiyazi ukuthi kuyisifiso sakho ukukhulumile kufanele kube kulolu suku njengoba kwakunjalo ebihleni yaseSodoma uyoba njalo kufikeni kwendodana yomuntu Sibonela umnyakazo ukugcina lesi sibonakaliso sokugcina esinikezwe ibandla leso ngokuyisibonakaliso sokugcina senzalo kaAbrahama yokwemvelo asibone ngaphambi kokuba umlilo uqothule izwe labezizwe futhi kunjalo sibonakaliso sokugcina ukuthi inzalo yakhe yasebukhosini iza kubona ngaphambi kokuba umlilo uqothule izwe labezizwe Wena Nkosi kwangathi bangabona ukuthi leso sizathu ncabashiya uJesu wayefanele azalele eBethlehema yizwi lakho yisithembiso sakho Babusise manje baba ngibanika wena njengemixomelo futhi kangathi thina ndawonge Nkosi sidonze izwi namhlanje futhi simashe siqhubekele phambili egameni likaJesu amen Unkulunkulu anibusise niyayithanda Nkosi uJesu na niyakholwa ukuthi leli iqiniso na phakamisani izandla zenu uma nikholwa ukuthi kuyiqiniso ngiyabonga bangani bukani ngingu ngicaka ukuthi tape isicishiwe niyabo ekukhulumeni lapha ngikhuluma kini nje leyo tape iye emhlabeni jikelele futhi amadoda labesifazane emhlabeni jikelele bezwa lokho siya esizweni hemva kwesizwe hemva kwesizwe bavele nje bahlala lapho namashubi amancane ezidlebeni zabo futhi futhi bakhulume lokho ngo kumakhulu ngamakhulu abantu emhlabeni jikelele uthi yazina kusiko manje nina besifazana ngifuna ukulimaza imizwa yenu uma nginitshela lezo zinto kodwa uma umelusi wakhe akakutshele lokho kukhona kungahambi kahle ngayo akanaso sibindi ukukwenza ucasha ngemuva kwenhlangano noma ufana nolodi ehlezi phansi ngaphambi kokwehla kumlilo yena nje wayengenayo into yangempela ebiza ukuma phandle lapha yena ibhayibheli lathi izono zaseSodoma zawuzwisa ubuhlungu umphefumulo wakhe olungileyo zonke umphefumulo wakhe wawazi kangcono kodwa wayengenayo into yangempela eyabiza ukuma phandle lapho futhi ekulahle Utumeluzi ongetshele owesifazane ukuthi kulungile ukugunda izinwele zakhe kukhona kungalungile ngaleyo ndoda nokuqoka lezi zingubo. Futhi nina madoda niyovumela abesifazane benu benze izinto ezifana nalokho. Yini ndabangani na? Yini ndabangani na? Uholo mkakho azungeza dabule edolobheni enjengesifebe sasemgwaqeni bese umukula enye indoda emlonyeni uma iyomthuka nguthi ngokumukula emlonyeni kunjalo. Futhi uNkulunkulu uzokwenza ngolunye usuku futhi kunjalo. Sidinga kubuyela. Kunelizwi akukhona lokho kuphela lokho nje kuncane yincane kodwa uzozithola kanjani izinto ezinkulu uma uwale izincane na ungayifunda kanjani ialgebra uma ungamazi uABC na ukwazi ukubala ufike eshumini uzozazi kanjani izibalo zakho na uzofanele uqale kusuka phansi uzama ukuqala phezulu yehlela phansi lapha futhi uqale kahle lezi zikati zokukwenza manje ukhisimuzi kwakungukuzalwa kukaKristu. UKristu makazalwe kithi. Uyini uKristu na? UKristu yize bangakokwaziyo lokho na? Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. Umunye washo ngolunye usuku wathi, futhi Branham, wena abantu bazi ukuthi ungozalwa besifazane. Anginjalo. Anginjalo. Yinotshalo langempela nogodade wethu. Manya madoda azophenduka acabanga ukuthi ubukeka kahle unamehlo abomvu unamehlo aluhlaza nezinwele zivukuliwe leyo ndoda inombono ohlukile kunalowo ebengiyoba nawo owakho ngiyawuthanda lowo mphefumulo phakathi kuwe lowo uzohlangana noNkulunkulu yilokho ngiyikho utete wethu waphakathi hhayi enye into encane yocansi lapha emhlabeni iyo bangaki abake bafunda ukwehla ngokuwa kweRomana phela buka lapho into efanayo nje esiyenzayo kuheha ngokocansi intsha simele kuso khona kuncamashintshe indlela esingayo manje izinkinga zobuhlanga futhi nentsha isihola nendoda nocansi ngendlela nje uso baroma wawangayo iminyaka eyikhulu namakhulu endesishiyagalombili edlule futhi nakho khona ngqo emuva lapho futhi phakathi kwabezizwe niyabo ukudideka phakathi kwezinkolo nezinto wo ihora linjezi iphila kulo. Amen. Inkosi uNkulunkulu isikhulumile. Ngiyakukholwa lokho. Manje masisukume. Uma ekhuluma isikhathi sethu sokuba sihloniphe ngokuzithoba. Uthini?
By God's grace.
Ngomusa kaNkulunkulu, nangosizo lukaNkulunkulu, ngizimisele kakhulu kunengake ngaba yikho, ngimi ngalelizwi futhi ngizama ngakho konke kwami okwedlula konke ngosizo lukaNkulunkulu, ukusika indlela yeye eBethlehem futhi, lapho abahlali baseBethlehem bengabuza khona kulowo mthombo. Bangaka bazojoyina kanye nami nezandla zenu ziphakeme uthi ngiyethembisa kuNkulunkulu ngizokwenza. uNkulunkulu akubusise. Manje khothamisani amakhanda enu umzuzuwana nje futhi ngiyakholwa umzalane othile lapha futhi Jeffries woza lapha uzokhulula izethameli ngenkathi sisakhothamisa amakhanda ethu sikhuleka uma uthanda kulungile mfowethu.